kukhala ni pansi. Uwo ndi mayi waukulu kuti ndabwereranso siku uno. Ndipo dalitso lalikulu kwa ine kubwera ndi kudzayankhula kwa inu za Ambuye wathu Yesu. Yemwene ndikutsimikiza kutambira inu mukumudziwa kapena ine ndikuyembekeza inu mutero mukukhululukidwa kwa machimo anu ndi mwanjira yachisomo chake kwa inu. Ndipo mulole ye agawire kwa inu siku uno zochuluka za chisomo chake. Pamene ife tizichoka pano, ife tidzakhoze kunena monga iwo akubwera kuchokera ku Emau. Mitima yathu inatentha mkati mwathu pamene iye anali kuyankhula nafe mkati mwanjira. Tsopano mawu onse ine ndikukhulupirira iwo ali naye a munthu wapagulu ngati iye. Bambo Veo pano ali ndi aphunziro kukhala ngati kuyankha mafunso ndi kuyankhula palemba. Kodi izo ndi muno mchipinda chino, mchipinda mumwe muno mawa. Ndipo ngati aliyense ali womasuka ndipo atumiki ena kapena ena otero adafuna kuti adzacheze bwanji, aliyense ndi wolandiridwa. Ndipo mbale Veo ndi mphunzitsi wakuya ndithu kwenikweni, iye ali ndi maphunziro abwino. Ndipo chotero ine ndinanena tsiku lina, inene ndikanakonda ndikanakhala ndi maphunziro. Ine ndimayenera kugwiritsa ntchito mafanizo monga china chake chinzake kuti ndifotokoze inu mukudziwa ine ndilibe maphunziro okwanira kuti ndizilongosole izo. Koma mwanjira ina kapena inzake Ambuye amandithandiza ine kuti ndizipereke izo. Ndipo chotero ine ndikukumbukira nthawi ina panali a munthu mulemba dzina lake linali Yohane, ndipo abambo ake anali wansembe. Kawirikawiri iwo ankatsatira zimene bambo awo ankachita, koma iye analidi ndi uthenga. Iye anali woti adzalengeza Mesiya. Ndipo tsopano ngati anapita ku sukulu kumene bambo ake anapita, iwo anati, tsopano inu mukumudziwa mʼbale wokondedwa wakuti ndi wakuti, ameneyo ndi Mesiya. Basi iwo pafupifupi anamupangitsa iye kuti ayankhule zimenezo. Kotero nani, iye sanapite ku sukulu iliyonse ya mtundu umenewo. Iye anapita ku chipululu kumene iye anakaphunzira za Mulungu. Inu mukuzindikira mauthenga ake akutuluka. Iye analibe nkomwe maphunziro. Iye analowamo ali ndi zaka 9. Anatuluka pa Tsate, analalikira miyezi 6 ndipo anaphedwa. Tsopano ife tikupeza kuti iye anagwiritsa ntchito anati monga Farisi anatulukira ndi Asaduki. Ndipo iye anati, oh, inu mbado wa njoka. Ndicho chimene iye anachiona mu chipululu. Njoka china chake chimene chili chonyansa ndi chowonda ndi chonyenga. Mukuona? Tsopano wina wake akanakhoza kunena kuti bwanji iwe kachidutswa kakang'ono kopanda pake kapena china chake. Koma iye kumaonani iye sankadziwa mawu oti agwiritse ntchito. Kotero yankangoti inu mbado wa njoka. Ndicho chimene iye anachiona mu chipululu anati, ndani wakuchenjezani inu kuti muthawe mkwiyo uli mkudza? Musati muyambe kunena kuti ife tili ife ndi aizi ndipo ndife aizo, chifukwa Mulungu ali wokhoza mamiyala iyi zomwe iye anaziona kuti aukitse ana kwa Abrahamu. Ndipo nkhwangwa yayikidwa pa muzu wa mtengo, iye ankadziwa zoyenera kuchita ndi mtengo woyipa. Uliwonse umene sukubala zipatso zabwino udzatulidwa pansi ndi kuponyedwa pa moto kuotcha nkhuni zoyipazo. Maona uthenga wake wonse unali china chake cha chilengedwe. Iye amachifanizitsa icho, anthu amba amamvetsa zimenezo. Ndiyeno iwo ine ndikuganiza nthawi zina zikhoza kukhala zabwinoko pang'ono kutero kuposa mawu onse akulu opambana awa omwe anthu amaphunzira ku sukulu. Tsopano ife tinali mochedwa pang'ono usiku athawu, kotero ife tikuyesetsa kukutulutsani inu pa nthawi yake usiku uno. Ngati ife tingakhoze kutero, ndipo ine ndikudalira kuti Ambuye salola kuti mvula igwe moyipa kwambiri usiku uno pa denga la Malata ili. Kotero ife tingokhulupirira ndi kuyesera kumutumikira iye mwakudziwa kwathu kopambana. Tsopano tiyeni tiyime pamene ife tikuwerenga mawu a Mulungu, pamene ife tikuwerenga tsopano kuchokera mu buku la Genesis. Ndipo ife tikuyambira pa mutu wa 22 ndi ndime ya 7 kuwerenga ya 14 kuphatikiza. Ndipo Isaka ananena kwa Abrahamu atate wake, ndipo anati, atate anga. Ndipo iye anati, ndine pano mwana wanga. Ndipo iye anati, taona ni moto ndi nkhuni, koma mwana wankhosa wa nsembe yopsereza ali kuti? Ndipo Abrahamu anati, mwana wanga, Mulungu adzadzipezera yekha mwana wankhosa wa nsembe yopsereza. Chotero iwo anapita onse ayiwo pamodzi. Ndipo iwo anafika kumalo komwe Mulungu anamuwuza iye. Ndipo Abrahamu anamanga guwa kumeneko, ndipo anayika nkhunizo mwadongosolo, ndipo anamanga mwana wake yemwe, ndipo anamugoneka iye paguwa pankhuni. Ndipo Abrahamu anatambasula dzanja lake ndipo anatenga mpeni kuti amuphe mwana wake. Ndipo ngelo wa Ambuye anamuyitana iye kuchokera kumwamba ndipo anati, Abrahamu, Abrahamu. Ndipo iye anati, ndine pano. Ndipo iye anati, useke dzanja lako pa mwanayo, ngakhale kuti iwe uyike pa iye, pakuti tsopano ine ndikudziwa kuti wopa Mulungu. Kuona wakaniza, suna ndikanize wako, mwana yekhayo wochokera kwa ine. Ndipo Abrahamu anakwezera maso ake mwamba ndipo anayang'ana. Ndipo taonani kumbuyo kwake mwana wankhosa wamphongo anagwidwa munkhalango mdinyanga. Ndipo Abrahamu anapita ndipo anakatenga mwana wankhosa ndipo anakamperekera iye kwa nsembe yopsereza mu malo mwa mwana wake. Ndipo Abrahamu anatcha dzina la malowo Yehova Yire, monga kwanenedwa mpaka lero mu phiri la Ambuye izo zidzaoneka. Tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi yokha ndi kupereka pemphero. Atate athu akumwamba, ife tikuwuzidwa ndi mawu awa amene ali Mulungu kuti chikhulupiriro chimadza pakumva ndipo pakumva kwa mawu a Mulungu. Ndipo tsopano Atate, ife tikupemphera kuti inu mupereke kwa ife nkhani yakuwerenga uku kuti ife tikhoze kuphunzira monga zimawuzidwa kwa ife ndi Baibulo kuti zinthu zonsezo mbuyo muchipangano chakale zinali zitsanzo zomwe ife tiyenera kuziona. Kwa iwo amene amamvera kuyitana kwa Mulungu ndi odala, iwo amene amakana ndi otembereredwa. Kotero ife tikupemphera Atate kuti ife tikhale nako kumvetsa usiku uno mwavumburutso. Mulole Mzimu Woyera ululire kwa ife zinthu zomwe zili zokhudza ife mu tsiku lino. Zonsezo ndi zobisika mu chinsinsi chachikulu ichi cha Mulungu chimene chakhala chili chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhoza kukhala pansi. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule maphunziro Ambuye akalola kuchokera ku lingaliro la Yehova Yire. Mawuwa amatanthauza Mulungu adzazipezera yekha nsembe. Ndipo ife tikuyankhula za Abrahamu. Ndipo iyi inali nthawi imene iye anali kuyembekezera mwana wolonjezedwa kuti tipeze choonadi chenicheni cha izi ife tibwerera. Ndipo izi zinali mu mutu wa 22. Ife tikufuna tikachenzerenso mbuyo, ine ndili ndi malemba angapo ndawalemba apa amene ine ndikufuna kuti ndizilozerako ngati nkotheka. Ndipo ndikufuna kuti ndiyankhule pa zimenezo. Ndipo ndikufuna kuti ndiyambire pa mutu wa 12. Ife tibwereranso kuti tikapeze kuti Abrahamu uyu anali munthu otani. Ndipo tsopano bwanji zinatheka bwanji kuti Mulungu amusankhe iye? Ife tikudziwa kuti lonjezo linaperekedwa kwa Abrahamu ndi mbewu yake ya pambuyo pake. Ndipo kungokhala mwa Abrahamu, ife tili olowa limodzi ndi iye ndi lonjezo. Tsopano Abrahamu anali ndi mbewu, ndipo mbewuyo ndithudi inali iye anali ndi mbewu zambiri zimbewu, koma iye anali ndi mbewu imodzi imene inali lonjezo. Iye anali ndi Ishumaeli ndiyeno Sara atafa iye anakwatira mkazi wina ndipo anabala ana amuna 7 pambali pa ana akazi. Ndipo nsewo ndi mbewu ya Abrahamu, koma zimbewu za Abrahamu, koma mbewu inali imodzi yomwe inali nalo lonjezo. Ndipo mbewu kwenikweni ndi chikhulupiriro cha Abrahamu chimene iye anali nacho mu mawu olonjezedwa a Mulungu. Tsopano Abrahamu, ife tikupeza kuti ife sakuonekera mpaka ife titamupeza iye pano pafupifupi mu mutu wa 12. Mutu wa 11 wa Genesis, ife tikupeza kuti abambo ake anabwera kuchokera ku Babulo. Ndipo Abrahamu anali munthu wamba chabe chimodzimodzi monga ino kapena iye kapena wina aliyenseyo. Ndipo iye anali akukhala kani zomwe ife tingaziganizire munthu wokalamba. Iye anali zaka 75 zakubadwa. Iye anali atamukwatira mulongo wake watheka, dzina lake anali Sara. Ndipo dzina lake nthawi imeneyo ndithudi silinali Abrahamu, ilo linali Abram. Ndipo mkaziyo linali Sarai. Kotero ife tikupeza kuti iye anali wang'ono kwa zaka 10 kwa iye zomwe zinamupangisa iye 65. Ndipo iye zaka 75 zakubadwa. Iwo mwina mwake iye anali mlimi, ankakhala mu chigwa cha Shinara kumeneko ndipo ankakhala moyo wamba. Iye mwina mwake ankapita kumeneko masana ndipo amakatenga nyama yake kuthengo. ndikuthola kunthudza ndipo ankakhala moyo wa mtundu umenewo munthu wamba basi panalibe chilichonse chapadera chokhudza iye koma tsiku lina mulungu anamuyitana iye ndicho chimene chinapangitsa kusiyana pamene mulungu anapanga kuyitana ndipo umo ndi momwe zilili ku moyo uliwonse izo zimatengera mulungu sizomwe iwe umachita ndi zimene mulungu amachita mukuona inu mumati ine ndinamufunafuna mulungu ine ndinamufunafuna mulungu inu mungulakwitsa palibe munthu amamufunafuna mulungu mulungu amamufunafuna munthu mukuona si inu kumufunafuna mulungu ndi mulungu kukufunani inuyo. Yesu anati, inu simunandisankhe ine, koma ine ndinakusankhani inu. Mukuona, kotero, inu munasankhidwa asanayikidwe madziko a dziko lapansi. Kapena inu simunasankhidwe nkomwe. Iye anangobwera kuti adzawombole dzina limenero. Ndipo onse amene mayina awo sali pa buku la moyo wa Mwana Wankhosa limenero asanayikidwe madziko a dziko lapansi ndi okhawo ati adzakhale kumeneko muli monse. Mwaona, inu munasankhidwa mwa iye asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Pamene Mwana Wankhosa anasankhidwa, ndiye inu munasankhidwa ndi iye asanayikidwe maziko. Ndipo inu mwina monga ine ndinanenera usiku wa thawu, chikhumbo chakuganiza kwa Mulungu. Mwaona, ndiyo njira yokhayo yomwe inu mungakhoze kukhalira wamuyaya ndi maonekedwe okhawo a moyo wamuyaya. Alipo maonekedwe amodzi okha moyo wamuyaya, ndipo ndiwo Mulungu. Kotero ndizo zonse. Iye ndi mmodzi yemwe ali wamuyaya. Tsopano ife tikupeza kuti Abrahamu anali nawo malo amenewo, ndipo Mulungu muchipangano chakale ankachita ndi zoyimira ndi mithunzi kuti akasonyeze chimene iye akanati adzachite. Tsopano ife tikupeza pakuti Mulungu anayankhula kwa iye, ndipo chinthu chachikulu Mulungu anamuyitana iye. Kuyitana kumene Mulungu anapereka kunali kuyitana kwa uzimu. Komakomabe izo sizinakhoze kumudza ndi mitsa konse Abrahamu. Panalibe nthawi, iye nthawi zonse ankadziwa kuti ameneyo anali Mulungu. Ndicho chinthu chopambana. Pamene mayitanidwe a Mulungu ndi auzimu, palibe chilichonse chachibadwa. Mulungu amatenga chauzimu ndi kuchichita icho mwachibadwa, koma mayitanidwe a Mulungu ndi auzimu. Baibulo linati mphatso ndi mayitanidwe sizimasowa kulapa. Mwaona, izo zinadzozedweratu ndi Mulungu. Tsopano ife tikupeza kuti mwizi kuti Abrahamu pokhala anayitanidwa, iye anamva liwu la Mulungu, ndipo iye anamuwuza iye china chake chimene chinali pafupifupi chosatheka. Iye pokhala wa zaka 75 zakubadwa, mkazi wake wa zaka 65 zakubadwa, izo zikanamupanga iye pafupifupi zaka 20 kupitilira kusintha kwa thupi. Ndipo anakhala ndi iye kuyambira ali mtsikana. Iwo analibe ana, ndipo komabe anamuwuza iye kuti adzakhala ndi mwana, ndipo kudzera mwa mwana uyu dziko lonse mafuko onse akanadzadalitsidwa. Tsopano icho ndi chinthu chachilendo. Ndipo Abrahamu, Baibulo linati mu Aroma mutu wa folo, sanadzandime pa lonjezo la Mulungu mukusakhulupirira, koma anali wamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu. Ine ndikhoza kulingalira pambuyo pa mwezi woyamba ndithudi Sara, monga ine ndinanena, anali atadutsa kusintha kwa thupi. Mwezi woyamba ine ndikhoza kulingalira Abrahamu anati, Sara ukumverera bwanji wokondedwa? Palibe kusintha. Chabwino adalitsidwa Mulungu kuti ife tikhala ndi mwanayo muli monse. Ife tikhala naye iye basi. Mulungu anati ife tinali. Sara analuka nsapato zazing'ono, ndipo anatenga matewera ndi mapini ndi chilichonse. Anakonzekera kumukonzekera iye, chifukwa iye ankadziwa kuti iye adzakhala naye iye. Mulungu ananena chomwecho. Mukuona, chaka choyamba chinadutsa, iwo kumverera kusintha wokondedwa? Palibe kusintha nkomwe. Mulungu alemekezeke, icho chidzakhala chozizwitsa chachikulu tsopano kuposa momwe icho chinalili nthawi yoyamba. Mwaona, padutsa chaka tikhala naye iye muli monse. Chifukwa chiyani? Mulungu ananena chomwecho, izo zikukhazikitsa izo. Mulungu ananena chomwecho, ife Mulungu ananena chomwecho. Zakateni zinadutsa, kodi ukumverera bwanji tsopano wokondedwa? Pano iye ali 75, ndipo iye ali 85. Tsopano kodi inu mungalingalire mwamuna wachikulire ndi mkazi monga choncho lero akupita kuchipatala ndi kukati, dokotala, ife tikufuna tipange madongosolo. Ife tidza, Mulungu amakufunsani inu kuti mukhulupirire zina mwa zinthu zopusa, koma iye nthawi zonse amazipanga izo kukhala bwino. Mulungu, munthu amene amakhulupirira Mulungu mwanteradi, amachita mwamisala.
kwa dziko lapansi. Kodino mungalingalire Mose wophunzitsidwa mu zonse nzeru za Egupto, mkulu wa asilikali a ankhondo a Egupto, ndipo komabe zaka 40 izo zinamutengera iye kuti aphunzire mpaka zimenezo. Ndipo izo zinamutengera Mulungu zaka 40 kuti achotse maphunziro amenewo mwa iye. Basi zomwe zimatengera dziko kuti lihike mwa iye zaka 40 zowonjezera yanamuphunzitsa iye zonse maphunziro onse theology kuchoka mwa iye. Ndipo iye anakomana naye iye kuseri kwa chipululu. Ndipo iye anadziwa zochuluka za Mulungu mu maminiti 5 mukukhalapo kwa Mulungu kuposi momwe iye anaphunzirira zaka 40 kuchokera mabuku. Ndiko kulondola Mulungu samadziwika ndi maphunziro, yamadziwika ndi chikhulupiriro. Ndipo Mulungu anayankhula ndi iye muzauzimu. Ndipo ndi chinthu chopusa bwanji nthawi zina Mulungu amatipangitsa ife kuchichita. Kodino mungalingalire bambo wachikulire usinkhu wa zaka 80 akuthamanga mneneri akumuthawa Mulungu. Ndipo mukukhalapo kwa Mulungu maminiti 5 mawa otsatira. Kodino mungamuganizire iye bambo okalamba ndevu zikulendoyera pansi monga chonchi mutu wake wadazi ukunyezimira ndodo yokhota mdzanja lake mkazi wake atakhala pachisharo cha bulu ndi mwana mchiuno mwake panjira akupita iwo kupita kuti Mose ndikupita uko ku Egupto kuti ndikalande. Onani kukalanda ukira kwa munthu mmodzi izo zikumveka zopusa koma chinthu chake chinali iye anachita izo chifukwa Mulungu anene nachomwecho. Izo zikukhazikitsa izo amene Mulungu anena chomwecho ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo ndizo ndizimenezo. Ngati Mulungu anapanga lonjezo pachikani moyo wanu pa ilo. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira ilo pachikani wanu. Ngati inu simukulikhulupirira ilo khalani kutali kwa ilo, ilo lidzakuvulazani inu. Koma ngati inu mukukhulupirira ilo mukhale nalo ilo, ilo lidzakutengerani inu kuchigonjetso motsimikiza basi monga dziko lapansi. Tsopano ife tikupeza kuti Abrahamu sanadzandime pa lonjezo la Mulungu. Ndipo pamene iye anali usinkhu wa zaka 100 ndipo mkazi anali 90 ine ndikukhoza kumumva iye sakutha kuyankhula tsopano yakukalamba komanso akufowoka. Chabwino Sala wokondedwa iwe ukumva bwanji? Chabwino wokondedwa ine sindikumva kusintha. Haleluya, ndife ife tikhala naye iye muli monse. Mulungu anenena chomwecho ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo. Mulungu anapereka lonjezo iye anati iye anali wokakamizidwa kwa thunthu kuti Mulungu anali wokhoza kuchita zimene iye analonjeza. Ndipo tsopano ife timadzitcha tokha mbewu ya Abrahamu, mbewu yake yachifumu osati mbewu ya Isaki, mbewu yake yachifumu Khristu. Ndipo mkumadza ndima pa lonjezo lililonse kukangana nalo ndi kunena kuti izo si choncho. Ndikukayikira izo malingaliro athu. Ine ndikukayika ngati ife tili mbewu ya Abrahamu pamene ife tili nalo lingaliro la mtundu umenewo mwa ife. Mbewu ya Abrahamu sina dzandime pakali konse, iyo imatcha zinthu zomwe panalibepo ngati kuti izo zinalipo chifukwa Mulungu ananena chomwecho. Iye ndi mlengi yakhoza kuchipanga icho chomwecho iye analonjeza izo. Ndipo izo zikukhazikitsa izo ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo. Pamene Mulungu anena zimenezo izo zimakhazikitsa chinthu chonsecho. Tsopano kumbukirani iye ankazifuna izo apo sipakanakhoza. Iye anamuuza chinthu china chimene iye anamuuza iye kuti achite kuti adzipatule yekha tsopano kwa abale ake ndi anthu ake onse. Mulungu kuti amutenge mwamuna kapena mkazi, nyamata kapena mtsikana kuti azimumvera iye, iwe uyenera kudzipatula wekha kukusakhulupirira konse ndiko kulondola kufikira iwe utadzilekanitsa wekha kwa thunthu kwa chilichonse chosiyana ndi mawu amenewo ndikuwakhulupirira iwo. Inu Mulungu amayitanira kukudzilekanitsa kwa thunthu ndi kusiyana kotani kumene kulipo lero mu masukulu athu amene akutumiza atumiki. Iwo amangowadzadzitsa iwo ndi mitundu yonse yakusakhulupirira ndi malingaliro omwe salinso mwa malemba kuposa mtundu wina wakachikhulupiriro kamene iwo amapanga. Iyeno kuwatumiza iwo kunja ndi maziko otero monga amenewo zosadabwitsa ife taswa gulu la oswadi ndi Jack Ruby ndiyena otero kudutsa mdzikoli. Chikomeni sichikulimeza dzikoli chifukwa ife tili ndi maseminare ndi alaliki ofungatiridwa malo mawotumidwa ndi Mulungu obadwa mwatsopano odzazidwa ndi mzimu oyera ana a Mulungu obadwa ndi moto. Ana Abrahamu amene amakufibirira mawa Mulungu kuti ndi choonadi chotsimikizika. Ndipo palibe china koma choonadi wolimba ndipo akhoza kuima pamenepo pa malonjezo pamaso pa chilichonse. Ndikuyang'anizana nazo izo kuti izo ndi choonadi ndi mawa Mulungu. Chabwino. Sobano yanati udzipatule wekha kwa abale ako onse, kwa anthu ako onse, chili chonse, ndipo unditsate ine. Mulungu sana sinthe njira yake. Mulungu ndi Mulungu osasinthika. Mwe Mulungu amachitira chili chonse nthawi ina yayenera kuti achite icho mwanjira yomweyo kachiwiri. Kumbukirani pamene mungakhoze kuona zochita za Mulungu nthawi iliyonse. Ngati iye ngati munthu anadayika ndipo iye anamupulumutsa munthu pamaziko ali ngaliro lina lililonse limene iye anapanga, yayenera nthawi zonse kukhala ndi chisankho chomwecho. Iye sangakhoze kuchisintha icho. Mukona iye ndi opanda malire, ife ndife malire. Ine ndikhoza kudziwa zambiri mawa kuposa momwe ndikudziwira lero. Kotero inu mukhoza kudziwa zambiri chaka cha mawa kuposa momwe inu mukuchitira chaka chino. Inu mukudziwa zochuluka chaka chino kuposa momwe munachitira chaka chatha. Koma osati Mulungu. Iye ndi wangwiro wopanda malire. Chilichonse chimene iye amachita ndi changwiro. Iye sangakhoze kupanga lingaliro lero ndi kupanga labwino komawa. Loyamba lake limakhala langwiro. Chotero inu mukhoza kungopachika moyo wanu pa chilichonse chimene iye anena. Icho ndi choonadi. Mulungu anayitanidwa pa nthawi imodzi kuti apange chisankho momwe angamupulumutsire munthu. Ndipo momwe iye anachitira izo zinali pa maziko amagazi okhetsedwa amodzi osalakwa munda wa Edeni. Ndipo munthu wayesetsa chilichonse dziko kuti amupulumutse munthu mwina mwake. Iwo amanga mizinda, iwo amanga nsanja, iwo akhala nawo mabungwe, maphunziro ndi china chilichonse. Ndipo chinthu chonsecho ndi kulephera kwathunthu. Ilipo njira imodzi yokha imene Mulungu amapulumutsira konse munthu, ndiyo kudzera mu magazi okhetsedwa osalakwa. Ndiyo njira yokhayo. Chimenecho chinali chigamulo choyamba cha Mulungu. Iye amakhalabe ndi icho nthawi zonse. Ngati Mulungu anamuchiritsapo munthu pamaziko amene iye anamuchizira, iye yayenera kumuchiza winayo pamene iye abwera pamalo amenewo. Ngati iye satero, iye anachita molakwitsa pamene iye anachita nthawi yoyamba pamene chigamulo chinali choti chipangidwe. Ngati iye apanga konse chigamulo, iye ayenera kukhala nacho icho nthawi zonse. Ngati iye satero, iye anapanga lingaliro lolakwika pamenepo. Mukuona? Ndipo ndani anganene kuti Mulungu anapanga chigamulo cholakwika? Mukuona? Ife sitingakhoze kunena zimenezo. Kotero Mulungu ayenera kukhalabe ndi lingaliro lake. Kotero pamene iye apanga ilo ndi limenelo. Kotero iye anati udzipatule wekha kwa abale ako onse, chilichonse kusakhulupirira konse kumene kunabwera kumeneko kuchokera ku Babiloni kuntunda uko. Gulu loyamba lalikulu pa dziko lapansi linali Babulo. Pamene ilo linapanga bungwe mizinda yonse kuti ilipire msonkho kwa mzinda umodzi uwu, choyimira kumene timalingaliro tonse iti ndi zinthu zatsopano zomwe zikuoneka lero. Ngati inu munayamba mwawerengapo Two Babylons la Hislop ndi zina zotero. Ndikubwerera mu Genesis, inu mukapeza kuti Genesis ndi chiyambi mbewu. Inu mukaona timalingaliro tonse iti ndi zinthu molondola titekidwa pomweapo. Mwaona Afarisi odzidukumula okha amene anatsika kuchokera kumeneko, kuchokera kwa mkazi ameneyo ali ndi mizu yodabwitsa iyo ndi zina zotero. Anabwera kumeneko masiku a Yesu. Afarisi samakhulupirira mu mzimu kapena china chilichonse. Ndipo iwo ankamutchinga Yesu. Yesu anati asiyeni okha, ngati wakhungu atsogolera wakhungu, iwo awiri onse adzagwera mu dzenje. Mulole iye anapitirizabe kulalikira ndi kuchiritsa odwala ndi kuchita zozizwitsa. Ndipo chimodzimodzi basi izo sizinamuletse iye, chifukwa iye anali mawu. Mawu amapitirirabe mosadabadira zimene zingachitike. Kotero ife tikupeza zinthu zimenezo zikupitirira. Ndipo izo potsiriza zinadzafika pakuphuka kuno masiku otsiriza. Monga yambre ndi yane anamutsutsa Mose, kotero izo zidzakhala chinthu chomwecho. Sopano kudzirekanitsa kwa thunthu kukusakhulupirira konse. Ndipo kumbukirani Abrahamu mbadwa sanadalitsidwe kwa thunthu mwantheradi mpaka iye atamvera ndendende zomwe Mulungu anati achite. Ndipo ife sitidzatero konse, sitidzadalitsidwa konse ndi kudzakhala ndi madalitso mpaka ife titadzamvera chimene Mulungu anati tichite. Chinthu china chimene ine ndikufuna inu muchizindikira pa mutu wa 12 kuti pangano linali palimodzi lopanda mangawa. Apo panalibe chilichonse cholumikizidwa kwa ilo. Ine ndatero osati ngati inu. Apo panalibepo mangati kwa ilo. Ine ndachitakale izo, ye anamupatsa Abrahamu pangano lopanda mangawa. Ndipo tsopano dziwani mupangano la Adamu, ilo linati, ngatiwe sudza ukudza ntengo uwu, ndiye ine ndidzachita chakuti ndi chakuti. Koma ngati inu mutero, ndiye ine ndiyenera kuchita zakuti ndi zakuti. Maona, ilo linali ndi lamulo lolumikizidwa kwa izo. Koma mupangano ili, ine ndakupanga kale iwe atate wa mafuko ambiri. Ndipo yari, zonsezo ndizo panda mangawa. Pangano lo ndi chisomo changwiro, basi mantiradi chisomo. Chintu chokhacha chimene iwanka yenera kuchita kuti asunge pangano ili, chinali kukhala ndi kumakhala mdzikolo. Ndipo ndaliso lyonse umapita ndi panganolo, linali ndi iwo. Chintu chokha chimene iwo anka yenera kuchita, chinali kukhala mdziko limenelo. Tsopano ife tikupeza kuti pamene iwo anapita uko ku Igupto, iwo anatayandalitso wawo. Koma osati pangano lawo. Pangano linali lilipo be pamenepo. Iwo anatayandalitso. Koma osati pangano lawo. Chifukwa pangano lawo linali chisomo. Mopanda mangawa. Ndipomu mu Exodo mutu wa 19 Israeli anapanga chimodzi cha zinthu zake chopukuluma kwambiri. Chimene yana yamba wachitapo. Chinali pamene iwo anakana chisomo ndi kulandira lamulo. Taonani chimene chisomo chinali chita. Chisomo chinkayenera kuwapatsa iwo wowombola. Chinayenera kuwapatsa iwo neneri. Ndilawira moto kuti limutsimikizire iye ndi mawu otsimikiziridwa. Anali mwana wankhosa wa nsembe. Chisomo chinali chita wapatsa iwo chitsitsimutso chachikulu. Chisomo chinali chita wabweretsa iwo kudutsa. Chinatsegula nyanja yofira. Chinawabweretsa iwo kuti aoloke pamenepo. Chinawapulumutsa iwo ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Zonse mwa chisomo. Koma iwo ankafuna china chake kuti adzipangire okha maina akulu. Tsopano ngati amenewo si ali anthu lero, ndi chinthu chomwecho basi. Iwo ayenera kukhala, munthu ayenera kuti adzitengere yekha kukhudzidwa mu zimenezo pena pake. Ndipo apo ndi pamene Israeli anapanga kulakwitsa kwake kwakukulu, pamene iye anakana chisomo ndi kutenga lamulo mmalo mwake. Ndipo ako mabe koma pangano limene iye analipanga ndi iwo linali lopanda mangawa. Icho chikadali chinthu chomwecho lero. Ife tikuchipeza icho. Abrahamu ndiye yatatha kupatsidwa ziyeneretso izi, iye anayamba ulendo wake kumapitirira. Tsopano ife tikupeza kuti iye anasunthira kunja. Ndipo mumutu wa satini iye potsiriza anafika pamalo akumvera kwa thunthu kwa Mulungu. Tsopano ife tikupeza mumutu wa satini kuti Loti choyamba iye anatenga bambo ake. Ndipo bambo wokalambayo anali nthawi zonse wokoma munjirayo. Ndipo iye anayesetsa kutenga gulu kulikokera limodzi ndi iye. Ndipo pamene inu muchita zimenezo, apo ndi pamene inu munazipeza zimenezo. Mulungu anati dzilekanitse. Chabwino ine ndikukuwuzani inu, iyo samakhulupirira ndende, koma ndiye amachokako kwa izo. Ndicho chinthu chokhacho, ingokhalani kutali ndi izo. Ndiyeno munthu wokalambayo iye potsiriza iwo atamuyika iye ndiye Loti anakhala a tsitsi mu bisiketi, monga kunena kwake. Ife tikupeza kuti iye anayamba kung'ung'udza, ndipo awiri onse analemera. Ndipo iwo anali nazo zochuluka zoti azigwirizana nazo. Ndipo ife tikupeza ndiye kuti Loti anayamba kukangana olisha ake kutsutsana ndi olisha Abrahamu. Ndipo ife tikupeza kuti iye analibe Mulungu anali asanapeze kukhulupirika kwa thunthu Aham Abrahamu kumvera zimene iye anamuwuza iye kuti achite. Kudzipatula kwa thunthu kwa abale ake onse, kuchoka kwa anthu ake onse ndi kukamtumikira iye. Kotero ife tikupeza kuti Mulungu akuyankhula ndi Abrahamu apa paguwa. Ndipo anali atamuwuza iye choti achite. Potsiriza Loti pamene panadzabwera funso pakati pa Abrahamu ndi Loti, anali mwana wa mbale wake Harani. Ndipo iwo ye akanakhala mdzukulu wake. Ndipo potsiriza anati, tiyeni ndife abale tsopano, ife sitikhala ndi mikangano iliyonse pakati pathu. Tsopano inu ngati inu mupita kummawa, ine ndipita kumadzulo. Ndipo ngati inu mupita kumadzulo, ine ndipita kummawa. Tsopano inu tingodzilekanitsa tokha. Ndipo ife sititero, pali malo okwanira apa a ife tonse. Ndipo inu muzingopita, inu mungopanga kusankha. Tsopano umenewo unali mzimu wenuweni wa Chikhristu mwa Abrahamu. Anamupatsa ngakhale ndani phindu la kusankha. Ndipo kotero ye anamulola iye atenge njira yake. Ndipo Loti monga uchuluka kwambiri lero, anaona mwayiwo ngati iye anayamba wachoka kukusamalitsa uko bwanji, yakhoza kudzipangira yekha madola angapo iye akhoza kukhala munthu wotchuka. Kotero yanayang'ana pansi chaku Sodomu, ndipo iro linali dziko lothiriridwa bwino ndi mzinda waukulu ndi makampani akulu a mchere ndi zina zotero. Iwo iwo anali nazo zokagulitsa kwina kuchokera kumeneko. Ndipo ndiyeno kachiwiri iwo unali wodzaza ndi nthawi yayikulu, akazi ndi utoto wawo wonse wa Yezebeli ndi chilichonse nthawi yopambana. Basi mkazi wake anakhala ngati ankamverera choncho nayenso, chifukwa ife likupeza kuti iye anadzakhala meya kumusuko omwe iye ankakhala ngati ankakonda njira ya anthu. Ndipo ndicho chinthu chokhacho chimene inu muyenera kuchita ndi kusakanizikana ndi china chake. Mukuona Mulungu akufuna kuti inu mudzilekanitse nokha, ndipo mukhale kutali kwambiri ndi zinthu zimenezo mpaka inu osamaziona izo nkomwe. Kuti inu mukufuna kuona chinthu chimodzi ndicho iye ndi chimene iye analonjeza. Koma akazi a Loti iwo anakhala ngati anazikonda zimenezo, ndipo sindikukayikira iye anakhala ngati anati, wokondedwa, tsopano ine ndinali uko, ndipo iwe ukuona momwe akazi akuvalira kumusi uko. Ndipo tayang'ana pa atsikana amenewo, tayang'ana mmene atsikana athu akuvalira. Chotero kodi iwe sukuganiza kuti iwo ndi amakono mochuluka? Oh my, ngati ife sitinabwerere ku Sodomu wina, ine sindikudziwa chifukwa chake. Apo ife likupeza koma Abrahamu anakhala ndi lonjezo, ndiye ife likupeza kuti pamenezo zikupitirira ndi pamene iwo anadzilekanitsa okha ndi Loti. Ndipo Abrahamu anatenga malo osaukawo, njira yaing'ono, anakakhala kumeneko kumene kunalibe msipu wambiri wa ng'ombe zake. Ndipo koma iye anali wokonzeka kutenga njira, chifukwa Mulungu anali atamuyika iye mdziko limenelo, ndipo ndi kumene iye ankafuna kuti azikhalako. Anakonzeka kuti alitenge ilo. Tsopano pamenepo malizira pake anamumvera Mulungu kwathunthu, pamenepo malizira pake anamumvera Mulungu kuchidzalo chake kuti adzilekanitse yekha kotheratu. Panali pamenepo ndiye Ambuye anaonekera kwa iye kachiwiri. Kufikira atachita zimenezo, Ambuye anakhala kutali ndi Abrahamu. Koma pamene iye anamvera kwathunthu ndiye Loti, Mulungu anaonekera kwa iye. Iye anati, Abrahamu, kweza maso ako mwamba, yang'ana kumawa, yang'ana kumadzulo, yang'ana kumpoto, yang'ana kumwera, zonse za izo ndi zako. Amen. Tsopano ine ndikuzikonda zimenezo. Ndipo inu mukudziwa icho ndi china chake chonga chinali pamene ine ndinapulumutsidwa. Ine nthawi zonse ndinkamva za Mulungu kukhala Mulungu wamkulu. Ndipo inu mukudziwa pamene ine ndinapulumutsidwa, ine wina wake anati, tsopano zonse zimene inu muyenera kuchita ndi kujoina mpingo ndi kuyika dzina lanu pa mpukutu wa mpingo ukuno ku mpingo wa Baptisti. Ndizo zonse zomwe inu muyenera kuchita. Koma inu mukudziwa tsiku linene ndinaona kuti ine ndinali wolandira cholowa cha china chake, mwakuti ine ndinkafuna kuti ndiyang'ane mopyoza icho ndi kuona chimene ine ndinali nacho. Inu mukudziwa ndine basi wachonjo monga a chinyumba chachikulu, iwe ndi chako, ndipo chilichonse chimene chili mmenemo ndi chako. Iwe sumadziwa zomwe uli nazo mpaka utapita kuti ukayang'ane kudutsa mu Baibulo kuti ukapeze malonjezowo. Amen. Iwo angakutchingire iwe kwa izo ngati iwo angathe, koma izo ndi zako. Lonjezo lililonse ndi la kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake pambuyo pake. Amen. Lonjezo la uzimu lililonse mu mawu ndi la Abrahamu ndi mbewu yake. Ndipo ndinu olandira ilo, olandira. Oh my, ine ndimakonda kuyang'ana mmenemo kuti ndione zomwe ine ndili nazo. Ngati wina wake andipatsa ine chira chake, ine ndimakonda kuchiyang'ana icho. Ndipo ine ndimakonda kuyang'ana mu Baibulo ndi kuona chimene chili changa. Mbewu iliyonse ya Abrahamu iyenera kumachita zimenezo. Pamene iwe ubadwa mwatsopano wadzazidwa ndi mzimu woyera wa Mulungu, ndipo mzimu woyera uli pa iwe, ndiwe wolandira kulililonse la malonjezo amenewo. Inu mukudziwa zili monga ine ndinanenera chinyumba chachikulu, pakuti ife timabatizidwa kulowa mchinyumba chimenecho mwa mzimu umodzi. Ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi, ndipo thupi limenelo ndi Khristu amene ali mbewu ya chifumu ya Abrahamu. Ndiwe wolandira kwa chilichonse chimene chili mmenemo. Amen. Chilichonse chimene chinali mwa Mulungu, Mulungu anachitsanulira mwa Khristu. Chilichonse chimene chinali mwa Khristu, iye anachitsanulira mwa wokhulupirira. Amen. Mulungu pamwamba pathu, Mulungu ali nafe ndi Mulungu mwa ife. Chilichonse, lonjezo lililonse la mubuku ndi lanu ngati inu mungalikhulupirire ilo, ngati inu muli nacho chikhulupiriro chokwanira kuti muvomereze izo ndi kuzikhulupirira izo. Inu mukudziwa ine ndimayang'ana pozungulira, ngati ndipeza china chake chimene chili chokwera kwambiri, ndimadabwa chomwe chili mmenemo. Ine ndimadzipezera makwerero ndi kuwakankhira iwo pamenepo, ndi kumapitiriza kukwera mpaka ine nditafika kwa icho. Imeneyo ndiyo njira yake, lonjezo la mu Baibulo. Ngati chilichonse choneka ngati chili chodabwitsa kwa ine, ine ndimangopitirira kumapemphera mpaka ine nditachifikira icho. Ndizo zonse ndiyo njira yake yochitira izo. Zipitirirani kupemphera, zipitirirani kumagwiritsitsa, kumakwera mwamba, kumakhulupirira mpaka mutadzakhala ndinu olandira wa izo. Inu muli nalo lonjezo kwa izo, ndipo inu muli nawo ufulu kwa izo, ndipo pemphani ndipo mudzalandira, pakuti zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Tsopano ife tikupeza kuti Abrahamu anayenda kudutsa dzikolo, Mulungu anamuwuza iye, anati yenda kudutsa dzikoli, yang'anani pamwamba pake, chilichonse muno ndi chako, chidutsa chilichonse cha ilo ndi chako, izo zonse ndi zako. Tsopano ife tikupeza ndiye kuti mu mutu wa 14 wa Exodus, tsopano kapena mutu wa 14 wa Genesis, mundikhululukire ine, mu mutu 14 wa Genesis, Abrahamu ndi Loti anali atalekanitsidwa, ndipo Loti pomalizira pake analowa mu vuto lina. Ndipo inu nthawi zonse mudzatero pamene inu mudzalekanitsa nokha kwa okhulupirira, inu mudzalowa mu vuto. Ife tikupeza kuti mafumu anachita chitaganya, ndipo iwo anapanga nkhondo, ndipo iwo anabwera kumeneko, ndipo anatenga Sodomu, iwo anatenga Gomora, iwo anatenga mafumu awo onse akuzigwa ndi zigwa ndi chilichonse, ndipo anamutenga Loti. Ndipo anthu ochepa okha ndi amene anathawira kumapiri. Ndipo pamene iwo anatero, wina wake amene anathawa anabwera ndipo anadzamuza Abrahamu Mhebri, anati kuti Sodomu wagwa ndi Gomora. Ndipo iwo atenga mafumu ake ndi zina zotero, ndipo atenga anthu onse ndi zakudya zawo ndi chilichonse chimene iwo anali nacho. Ndipo amutenga Loti ndi mkazi wake ndi ana ake akazi ndi akazi onse, ndipo apita nawo iwo. Tsopano Abrahamu, penyani mzimu wa Chikhristu ukumulondola mʼbale wake. Ngakhale kuti Loti anabwerera mbuyo, komabe Abrahamu ankamukonda iye, iye anapitirirabe kumamutsatira, chimodzimodzi monga Yesu mu mʼbado wa mpingo wa Laodikaya, komabe iwo anamuchotsa iye mu mpingo wawo. Ndipo iye anali kunja akugogoda kuyesetsa kuti abwerere mkati, ngati iye akanangopeza wina wake kuti atsekule chitseko kuti iye akhoze kulowamo. Apo panali mzimu umenewo wa Abrahamu, maona ukumutsatira mʼbale wake wakugwa wotsitsidwa. Ndipo iye anamutsatira iye, ndipo anatenga ntchito wake achimuna 300 ndipo anawapatsa zida. Ndipo iye anakomana naye ku Dani, ndiwo mapeto otheratu a Palestina kumeneko. Ndipo iye anakomana naye iye kumeneko, ndipo anadzilekanitsa yekha usiku, ndipo anawalondola, ndipo anamenyana ndi ankhondo kumusiko, ndipo anagonjetsa mafumu, ndipo anawapha iwo, ndipo anabweretsa onse amene anatulutsidwa kunjako. Zindikirani pamene iye anabwerako ndi chithunzi chokongola bwanji apa. Ndi chifukwa chake ine ndimangokonda kuoneratu izi pang'ono, kotero ife tikupeza ine ndisanafike ku mutu wanga wa Yehova ire. Ngati inu mungazindikira Abrahamu akubweretsa zonse zimene zinali zitatayika, mʼbale wake wosochera ndi ana, pamene iye ankawabweretsanso iwo, mafumu anatuluka kuti adzakomane naye iye. Ndipo Melikizedeki anatuluka amene anali mfumu ya Salemu, mfumu ya mtendere, mfumu ya chilungamo, mfumu ya Yerusalemu, wopanda bambo, wopanda amayi, wopanda chiyambi cha masiku, wopanda mathero a moyo. Melikizedeki anakumana naye iye akubwera kuchokera kokapha mfumu, kwa yemwe mbadwa Abrahamu Ahebri 7 anakumana naye munthu uyu, ndipo anapereka chakhumi. Ndi munthu wankulu banja ameneyu ayenera kuti anali. Inu mukuganiza iye anali ndani? Iye analibe bambo, iye analibe amayi, iye sanachite kuyamba. Ndipo yense yemwe iye ali, iye akadali wa moyo. Iye sanathe konse mfumu ya Salemu, mfumu ya mtendere. Oh, anali ndani munthu wankulu uyu? Ndipo zindikirani choyimira chomwe ife tikuchipeza apa, nkhondo idatha adathawo wokhulupirira weniweni kumenyana ndi ndani. Anaswa mizereyo, ndipo anayesetsa kuti amugwire mʼbale wake, mbewu yeniyeni ya Abrahamu, kumubwezera mbale osojerayo mekizedeka anatulukira ndipo anaperekera vinyo ndi mkati mgonero kupereka mgonero nkhondo itatha anaperekera mgonero kwa iye itatha nkhondoyo choyimira chokongola kwambiri chapamene nkhondo idzatha kuno pa dziko lapansi zigonjetso zapambanidwa Yesu anati iwo adzadya iwo mwatsopano mu ufumu wa Atate wosojerayo atatha kubwezeretsedwa ndiye chinthu choyambirira chimene ife timachita pamene ife tipita mmenemo nkhondo itatha ndikukakhala pansi pagome mu ufumu wa Mulungu ndipo kumeneko iwo amene anamenyera ndipo akhala pansi ndi kulakika adzavekedwa mu chilungamo cha Khristu ndiyeno kenanso Yohana atenga mkate ndi vinyo mu ufumu wa Atate kumbali inayo ndi chithunzi chenicheni bwanji ichi cha Abrahamu akutuluka ndipo akumutenga Loti ndipo akumubweretsanso iye tsopano ife tikupeza ndiye kuti mu mutu wa 15 ife tikupeza china chake chapadera kwambiri apa inene ndikukhala ngati ndikuzikonda izi mwabwino kwambiri kuona yemwe Abrahamu anali tsopano ndipo Abrahamu ndi mbewu yake pambuyo pake ife tikupeza apa kuti Abrahamu atatha kuchita zinthu zonse zazikulu izi kukhulupirira Mulungu kugwiritsitsa kulonjezano kudzilekanitsa yekha ndipo nthawi zonse kumatsatira njira ya kusunga malamulo a Ambuye ife tikupeza kuti Mulungu anaonekera kwa iye paguwa ndipo Abrahamu anamufunsa iye funsoro iye anati tsopano wolandira cholowa changa ndi ndani koma Eliyeza uyu wa ku Damasiko ndipo tsopano inu munandilonjeza ine mbewu ndipo ine ndikufuna kuti inu muchite china chake ine ndikufuna kuti inu mutsimikizire lonjezo ili kwa ine ndipo Mulungu ananena kuti iye akanadzatsimikizira izo kwa Abrahamu kutsimikizira pangano limene iye anali atalipanga pakati pa iye ndi Abrahamu tsopano iye amupatsa iye chizindikiro kuti izo zikhala zoona kuti ngakhale iye ali wokalamba iye ali pafupifupi 85 tsopano komabe iye adzatsimikizira kwa iye mwachizindikiro kuti iye asunga pangano limenelo oh ndine wokondwa kwambiri kuti Mulungu nthawi zonse amatipatsa ife zizindikiro chifukwa iye ife tiyenera kudziwa lero kuti ola limene ife tili mkukhalamo tsopano pakuyenera kukhala chizindikiro pa dziko lapansi pa nthawi ino ife tiyenera kuyang'anira chizindikiro chimenecho Mulungu samachita konse kalikonse popanda poyamba kuwapatsa anthu chizindikiro ndi chenjezo ndipo chizindikiro chenicheni chimatsatiridwa ndi liwu ndipo liwu nthawi zonse limakhala liwu la mwamalemba tsopano iye atsimikizira pangano kwa Abrahamu kapena Abrahamu apobe ndipo iye anati tenga iwe mwana wa ng'ombe tsopano kumbukirani pali mwana wa ng'ombe wamkazi ndipo utenge mbuzi yayikazi ya zaka zitatu iliyonse iyenera kukhala ya zaka zitatu zindikirani ng'ombe ya zaka zitatu yayikazi mbuzi ya zaka zitatu yayikazi ndi nkhosa yayimuna iliyonse zitatu zaka zitatu ndipo pali atatu ayiwo atatu zazikazi ziwiri ndi yayimuna mukuona wa zaka zitatu nsembe yoyera mwana wa nkhosa ng'ombe ya mphongo mbuzi yayikazi ya zaka zitatu kenako nkhosa ya mphongo ngati mungazindikire chilichonse kumeneko chikumanga kukhala chizindikiro ndipo tsopano ine sindikuyenera kulalikira chiphunzitso kuchokera pa nsanja pano ndipo ine ndikutsimikiza iwo apafupi mokwanira mukhoza kuziona zindikirani ndipo anatenga ziwiri mbalame ziwiri wina njiwa ndi wina nkhunda zomwe zili zabanja limodzi njiwa ndi nkhunda tsopano iye anayidula mbuzi nkhosa pawiri iye anadula nkhosa ndi mbuzi ndi zinazo iye ankaziganga izo kuzidula izo pakati ndipo ankazigoneka izo pansi koma nkhunda iye ndi njiwa iye sankaziganga zinali zimenezo ndithudi aliyense amene amadziwalemba akudziwa kuti awo ndi machiritso a uzimu mwaona izo zili mumapangano onsewo ndipo kotero ife tikupeza iye ankazika izo mkati machiritso nthawi zonse amakhala mwachikhulupiriro muma gazo ketse ilu antawi zonse. Ndipo pangano la galeri nali ndi machinitso a uzimu. Ndimo chuluka bwanji pangano la tsopano lili nawo iwo. Mugona, ngati pangano la galeri nalulutsa iwo, nanga bwanji la tsopano. Pamene ndilo pangano la bwino kwambiri. Kuyankhula za zinthu zabwino, zapamwamba, zazikulu zabwinoko. Pangano la tsopano. Tsopano ife tikupeza mu izi kuti Abrahamu pamene anachita izi ndiye zindikirani chimene chinachitika. Tsopano apa pali mfundo yabwino yopambana. Ine sindikufuna kuti inu mumu muiphonye iyo kutsimikizira kwa pangano. Mwakuyankhula kwina ndi lonjezo kuti ndine woona pa zomwe ine ndimachita kapena zomwe ine ndikunena kuti ine ndichita. Mulungu akutsimikizira izo kwa Abrahamu. Ndipo iye anatenga nsembe zimenezo ndipo anazipha izo. Ndipo anakazika izo kumapeto ndi mapeto pamodzi pamene ankazigoneka izo. Ndipo ankazingitsa mbalame kuti zisabwere pamenepo. Kuchitira kuti mbalame zisabwere pa nyama yatsopanoyo. Mpaka dzuwa litalowa madzulo. Ndipo pamene dzuwa linalowa kapena linali likulowa, apa iye ankamuonetsa Abrahamu zimene yata adzachite mtsogolo, zimene zinali zoti zidzachitike. Zindikirani, yana muza Abrahamu chinthu choyamba chimene iye anachiona chinali chopsha chenicheni cha ndima chimene chinadza pa iye. Choyamba tulo tatikulu kwenikweni tinamugwera iye. Tsopano tulo limenero linkaimira imfa kwa anthu onse. Munthu aliyense ayenera kufa imfa kwa anthu onse. Tulo limenero linabwera pa iye. Ndipo izi zisanachitike kuopsha kwenikweni kwakuda. Ndipo kenako panapita ng'anjo ya moto. Ndipo zidatero kuwala kwa kung'ono koyaka kunapita pakati pa panganolo. Kunapita pakati pa nsembezo, kunagawaniza izo. Tsopano kodi zimenezo zikutanthauza chiyani? Izo zikutanthauza kuti munthu aliyense ayenera kufa. Ndipo kwenikweni zidatha zimenezo ayenera kupita ku gehena ndiko kulondola mu ndima, ndima wakunja leganitsidwa ndi Mulungu. Koma kuwala kunabwera mkati ndipo kunadzalowa pakati kugawaniza nsembe zimenezo. Ngati inu mukumvetsa ife pangano limenero, monga ife achimereka, ife timapanga bwanji pangano chabwino? Chinthu choyamba chimene ife timachita, ife timati ife tipanga mtundu ina wa malonda kapena china chake. Ife nthawi zambiri timapita kunja ndi kukadya ndi kukakhala pansi kukayankhula kwa kanthawi. Ndipo zikatero timadzapereka malingaliro athu. Ndiyeno nkudzagwirana chanza wina ndi nzake. Ife timati gwirani pa izo ndilo pangano lathu, ndilo lonjezo lathu. Tsopano ku Japani inu mukudziwa momwe iwo amapangira pangano ku Japani. Iwo amakhalanso ndi china chake choti adye. Akatero iwo amatola botolo la mchere ndipo amaponyerana mchere pa wina ndi nzake ndiko kutsimikizira kwa panganolo. Ife timagwirana chanza ndi kuti ndizosindikizidwa nyamata wakale. Ine ndikukhulupirira izo. Ine ndikhala ndi iwe ndilo lonjezo. Ku Japanese Japani iyo amaponyerana mchere pa wina ndi nzake zasindikizidwa bwanawe. Ndiko kutha kwa izo, ndiko kutha kwa mikangano yonse zikatero. Iwo amapanga pangano, amatsimikizira izo poponyerana mchere wina ndi nzake. Koma masiku akale kodi ndingatinge chimodzi cha izi? Masiku akale umu ndimene iwo ankapangira pangano. Ife tinkapanga mgwirizano ndipo ife tinkatenga mgwirizanowo ndi kulemba iwo monga chomwecho. Yeno ife tinkapha nyama nsembe tinkaiganga iyo tinkaiyika iyo monga zinkakhalira mu nthawi ya Abrahamu kumeneko. Ndiyeno ife tinkaima pakati pa pangano ili inu ndi ine. Ndipo ife tinkalumbira kwa Mulungu. Ngati ife tilephera kusunga pangano ili, mulole ife tidzakhale monga nsembe yakufa iyo imene inafa mʼmalo mwathu. Tiyeni magazi a nsembeyo adzayankhe pa ife. Ifenso tidzafe imfa yomweyo ngati ife tidzalephere kusunga pangano. Ndiye zonsezo zinkalembedwa pamenepo kapena zinkalembedwa pakachidutswa kapepala monga choncho. Ndiye iko kankang'ambidwa pakati monga choncho. Tsopano iwe utenge theka limodzi ndipo ine nditenge theka. Ndipo tsopano inu mwaona iwe sungakhoze kubwereza izo nkomwe makamaka pamene izo zalembedwa pa chikopa cha nkhosa. Mwaona iwe sungakhoze kuchibwereza icho nkomwe. Icho chiyenera kugwirizana ndendende ndi icho kuti zikhale chomwecho. Ndiyeno pamene ife tibwera pamodzi, ine ndikunyamula gawo limodzi, inu mukunyamula gawo linalo. Ndiyeno pamene ife tibwera pamodzi, ndipo pangano ili liyenera kupangidwa. Ndipo malumbiriro athu ayenera kuperekedwa. Ndiye chidutswa chapepala langa chiyenera kugwirizana ndendende ndi chidutswa chapepala lanu. Ndipo kotero inu ndinu amene muli ndi ine mupangano. Chimene Mulungu anali kusonyeza pamenepo kuti iye anali kuchita kuti Mulungu mwini wake anali kubwera pansi kuti adzapangide thupi, ndipo iye anali woti adzakhala mupangano. Ndipo Mulungu anamutenga Khristu mzimu. Mulungu Yehova anamutenga Khristu pa mtanda. Ndipo iye anamung'amba iye pakati. Iye anang'amba solo yake, ndipo anakayika iyo mwamba, ndipo anatenga thupi ndi kuliyika ilo mmanda. Ndipo analikweza mwamba thupilo mmawa wachiukitsiro. Ndipo anatumizanso mzimu umene unali pa iye kuti udzakhale pa mpingo. Potero chitsimikiziro chomwecho masiku otsiriza ano, Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, chimene pangano lomwero likuyenera lidzakhale mwa anthu. Inu mungaopeze bwanji iwo kudzera maphunziro? Inu mungaopeze bwanji iwo mwa njira iliyonse kupatula chitsimikiziro cha wamoyo, Yesu Khristu woukitsidwa, amene anaukitsidwa kuchokera kwa akufa ndipo akukhala mu ukulu mwamba usiku uno? Ndi mzimu omwewo umene unali pa iye uli pa mbewu ya chifumu ya Abrahamu masiku otsiriza. Vomerezera ndi kutsimikizira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Amen. Zimenezo zimakupangitsa iwe kumverera mwachipembedzo, si choncho inu? Ndi zimenezo tu mupangano lenileniro. Ndidzalemba pangano langa pa mitima yawo. Yesu anati, zinthu zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Pamene ife tikubwera apa ku Sodomu mu maminiti pang'ono, penyani momwe izo zimakhalira, momwe izo zimachitikira kumeneko. Ndendende momwe lonjezo liliri la tsiku lotsiriza ndi zomwe iye akanadzachita. Iye anali akutsimikizira izo kusonyezera kuti iye anang'amba thupi la Yesu pakati, anatenga mzimu, anakweza thupilo kudzanja lamanja la mpando wachifumu wa Mulungu, ndipo anatsitsira pansi gawo linalo, gawo limene iye anali ng'amba, mzimu pa iye umene umatchedwa mzimu oyera. Ndipo moyo womwewo umene unali mwa Khristu uli mwa inu. Zimenezo zimasonyeza kuti iye ndi muomboli wanu. Iye anakukhazikitsani inu kukhala ana mwa Mulungu, ndipo tsopano ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu ndi mzimu wa Khristu. Amen. Ntchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita, zazikulu kuposa izi inu mudzazichita, pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Amen. Mzimu umene unali mwa iye uli pa inu, moyo wa muyaya. Iye ndi wopereka wa moyo wa muyaya. Iye ndi muomboli kuti adzabweretsenso icho chimene chinagwa mukugwa mtundu wa anthu, kuti adzabweretsenso kwa Mulungu. Ndipo mzimu umene unali mwa Khristu uli mwa inu. Ndipo ngati mzimu wa Dironi ukanakhala mwa ine, ine ndikanakhala ndi mfuti. Ngati mzimu wa Wojambula ukanakhala mwa ine, ine bwenzi ndi kujambula zithunzi. Ngati mzimu wa Khristu uli mwa inu, ntchito za Khristu inu mudzazichita. Amen. Uko nkulondola, moyo umene unali mwa iye uli mwa inu. Mudzasamutse moyo kuchokera kuchilichonse kupita kuchinthu china. Ngati mungatenge moyo wa wadzungu ndi kuyika iwo mumpesa wa mavwende, iwo ukhoza kubala maungu chimodzimodzi. Inu mukatenga moyo kuchokera mumtengo wa pichesi ndi kuyika iwo mumtengo wa peyala, iwo dzabala mapichesi, chifukwa moyo umene uli mumtengo umapereka umboni wa izo. Ndipo apo ndimomwe mbewu ya chifumu kudzera mwa Isaki panadzabwera mbewu ya chibadwa imene inayikana iyo pa mtanda kuchokera kwa Efraimu kupita kwa Manase, iwo anasamutsidwa mdalitso kuchokera ku dzanja la manja kupita ku lamanzere. Pamene dzanja la manzere linali la kumanzere wang'ono kwa wankulu, kudzera pamenepo anatembenuza chochitika chonsecho kuchoka ku mbewu ya chibadwa ya Isaki imene inamukana Khristu ndi mpingo wa chibadwa lero umene ukumukanabe iye. Koma ya uzimu, mbewu ya chifumu ya Mulungu imene imakhulupirira, mbewu ya chifumu ya Abrahamu imene imakhulupirira mawu aliwonse a Mulungu, muli chitsimikiziro cha Yesu Khristu wa moyo waukitsidwa kwa kufa mwa iwo. Amen. Amen. Oh my, mwaona chinthu chomwecho chimenecho chinali mpingo wonse uyenera kukhala chibale. Pamene izo zinayimiridwa mu mbewu ya chibadwa, taonani Isaki ndi Rebeka anali yasuwa ni oyamba, chibare jama gazi, abambo omweo maona, abambo o anali yabare, zina wabanga iyo kukala asuwe ni ama gazi, mkwati mwindi mkwati. Ndipomo Adamu ndi Eva, izo zonse zinali Adamu, makuyamba pomwe, murunga anatenga ntiti kuchokira kumbali yake, ndipo anampanga nkazi. Ndipo iye anatenga nzimu wachikazi mwa Adamu ndipo anawika iwo mwa nkazi. Lotero pamene nkazi achita zachimuna pali china pali kupotozedwa pamenepo pena pake. Ndipo pamene mwamuna akufuna kukhala wachikazi wamkulu pali china chake cholakwika pamenepo. Mulungu anamupanga mwamuna ndipo anamuveka iye ngati mwamuna ndipo nkazi ngati nkazi. Iye amafuna beiwo azikhala manjira yameneyo. Amen. Pamene inu muwaona iwo akuchita china chakenso pali china chake chola kuika, icho chapotozedwa. Ndipo chinthu chonsecho chasanduka gulu lazo potoza. Ndipo kulondola ndende, mtundu onse, mbado onse, ndi chinthu chonsecho, ndi chilonda chovunda, monga Baibulo linanenera. Palibe nkomwe kumveka paliponse, inu mukudziwa izo ndizoona, inu simunga mpeze nkomwe, aliyense pakati pawo kumeneko, koma kutuluka munsewu, ndizovuta. Ukapeza mamuna weni weni, achikazi monga ine ndina yamba ndewa unapo. Tipakazi yu ama vala matalauza, ama meta titsirao, ama paga miromo, ama suda ndudu, yese tsekuda kale mamuna. Kodiwe ukufuna kukala mamuna, zachiani, iwo ugenela kukala dona. Ine ndinaona chikwangwani, chinati matebu lama dona, nchibinda chomwira mowa. Ine ndinati inu simuna kale bondika sitomala. Dona sangapite kumalo otero, ai bwana, ai dona sangatero, mkaza koza koma osati dona, iye sangapite kumalo otero, koma ndino pamenepo maona. Mulungu analekanitsa anadula maona thupi mkwatibu wa Kristu, ayenera kubwera kubwereranso kwa woyamba. Sobano Eva anali, kodi Eva anali chiyani, iye nda Adamu anali ofanana, iwa nkachedwa Adamu, iwa anali nzimu, mene iye anamubanga muntu ntawi yoyamba, iye anamubanga iye muchifanizo chake chomwe. Ndipo Mulungu ndi nzimu, muchifanizo cha Mulungu anamulenga iye, iye, mwamuna ndi nkazi, anawalenga iye iwo. Iyanali ndiyeno kumabe hapo panalibe muntu oda ziri mantaka. Zitatero Mulungu anampanga muntu kuchokera mufumbi la dziko lapansi. Ndipo anayika nzimu wabawiri uwu mwa iye. Ndipo ameneyo anali Adamu oyamba. Ndiye pamene iye anamulekanitsa Eva kwa Adamu. Eva anagwa pakusakhulupirira mawu. Uko nkulondola. Ndipo amene mpingo walepherera lero kusakhulupirira mawu. Koma munkhani iyi, kwa mbeu ya chifumu yoyitanidwa yokonzedwera tukumoyo wa muyaya, mbeu ya chifumu ya Abrahamu, iwo amakhulupirira mawu amenewo. Ine sindikusamala chimene chimabwera kapena kupita kuchuluka komwe iwo amasitekera yemwe amanena izi izo kapena zinazo. Iwo anadzozedwera tukumoyo wa muyaya ndipo akupita molunjika kubwerera mbuyo. Iye ndi wokondedwa wake Kristu ndi ameneyo. Moyo nzimu mene uli mwa Kristu uli mu mpingo ndilo pangano lawo la muyaya apa. Mukuona Mulungu anatenga nzimu wa Kristu anaung'amba iwo pakati pa nsembe ya pa Kavare. Ndipo anaotenga nzimu umenewo anakwezera mwamba thupiro ndipo anakalika ilo pa dzanja la manja la mpando wachifumu wa Mulungu ndi ukulu mwamba. Ndizo chilichonse kumwamba chikulamuliridwa ndi iye. Ndiyeno nzimu umene unalipa iye unadzabwerera. Nzimu omwewo osati nzimu ina, nzimu omwewo unadzabwerera pa iye kudzatsimikizira pangano kwa mbeu ya chifumu. Ndipo masiku otsiriza ife tikuyenera kuziona izo molingana ndi lemba. Ndipo mkwatibwi wa Kristu asanatengedwere mwamba payenera kukhala pali utumiki wolumikizana chimodzimodzi. Amen. Ndine wokondwa kunena usiku uno kuti ine ndikudziwa kuti ndicho choonadi. Amen. Kulumikizana, kutsimikizira pangano. Iye anatsimikizira izo pamenepo anamusonyeza iye chimene iye akanati adzachite kutsimikizira pangano. Sikolo la aliyense wa Baibulo amadziwa kuti ndi pamene iye anatsimikizira pangano kwa Abrahamu. Kodi iye anati kuchita chiyani? Kuonetsa muchifaniziro chimene iye akanati adzachite. Ndi nsembe izi. Ndipo tsopano kwayamba kuda ndipo ine sindikhala ndi nthawi yogawa nsembe izi. Ine ndiyenera kuti mwina ndidzachita zimenezo mawa usiku. Koma zindikirani kusonyeza chimene iwo chimene nsembe izi zinkatanthauza. Koma onani iye anatsimikizira izo Usonyeza kuti maziko tsiriza. Sopano aliyense amene anayamba wawerengapo mbiri ya kale amadziwa kuti umo ndi momwe iwo ankapangira pangano. Iwo ankalemba izo, kenako ankangamba izo, ndipo ankapereka. Mmodzi ankatenga chidutsa chimodzi ndipo winayo chinacho. Iwo ankayenera kuti abwerere pa nsembeyo kudzapereka nsembe yawo. Ndicho chimene Abrahamu anachita kwa uko ku Gerari ndi zina zotero. Kumene iye anapita kumeneko kumenewo anakapereka guwa. Anakapereka nsembe yawo ndipo anapanga migirizano yawo ndi kuzingʼamba izo pakati monga choncho. Ndipo Mulungu anachita chinthu chomwecho kusonyezera pamenepo kuti chimene iye akanati adzachite kwa a. Funso linalira kuti ili kuti mbewu iyi yomwe ino munandilonjeza ine kuti ine ndikhala motani imeneyo. Anthu akundiseka ine akumati Abrahamu atate wa mafuko wakhala zaka 15 sopano inu muli ndi zaka 85 zakubadwa kapena 90 kuti ali kuti anakonsewo. Kodi uli ndi ana angati tsopano atatu wa mafuko? Mwaona kumuseka iye, koma iye sanadzandime ayi. Iye anakhala nacho obe icho kusekedwa angati atatu wa mafuko. Sopano tiyeni tione, kodi inu muli ndi ana angati pa nthawi ino? Mwaona kufuna kumusereula chifukwa iye anali akugwira kumalonjezo a Mulungu, akukhulupirira kuti iye ndi wokhoza kusunga chimene iye analonjeza. Iye ndi wokhoza moposa. Iyali yakhoza kupereka nsembe yake yomwe. Iye ndi Yehova ile yakhoza kupereka ndi kukonza njira ya chimene iye analonjeza. Ndipo iye anatsimikizira panganolo kwa iye pomuonetsa iye momwe iye akanati adzachitire izo. Pakumutenga Khristu ndi kung'amba moyo kuchokera kwa iye ndi kutumiza iwo pansi masiku otsiriza. Tsopano ife titsiriza zimenezo mulemba sabata ino kuti titsimikizire izo kwa ino kuti pangano ili liyenera kutsimikiziridwa ndi mbewu ya chifumu ya Abrahamu, amene ali anthu ochokera mwa mitundu osati Ayuda, anthu ochokera mwa mitundu chifukwa cha dzina lake. Watenga iwo chifukwa cha dzina lake. Mpingo umene uli ndi dzina lake udzabwerera mwa iye chifukwa ndiye mwa iye ali moyo wake. Mvetserani pamene pa tsiku la Pentekoste, pamene mzimu woyera unagwa pa tsiku la Pentekoste, moyo unaperekedwa kwa mpingo. Ndipo mpingo uwo umene unapita kumeneko ndi kukabala, iwo analemba kuseri kwa mpingo umenewo buku la machitidwe zazomwe iwo unachita chifukwa iye anali Khristu mwa atumwe. Tsopano Yesu anati mu Yohana woyera 15, ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi zake. Tsopano mpesa sumabala chipatso, nthambi zimabala zipatso. Izo zimapatsidwa mphamvu ndi mpesa. Chabwino tsopano ngati nthambi imeneyo yoyamba kutulukira pa mtengo umenewo inabala buku la machitidwe, ngati iyo iti idzatulutse konse nthambi ina, iwo udzakhala moyo womwewo. Miyezi ingapo yapitayo ine ndinali kuima ndi mzanga wabwino John Sherritt uko ku Phoenix. Ine ndimakhala ku Tucson monga inu mukudziwira. Ndipo kotero ine ndinali ku Phoenix, mbale John Sherritt, mbale wabwino kwambiri wa Chikhristu. Ndipo iye anali weniweni wosauka kwenikweni, ndipo Ambuye amudalitsa iye. Ndipo pamene ine ndinapita koyamba ku Phoenix zaka zapitazo, iye analibe ana. Ndipo iye anali kufuna ana. Ndipo iwo wosauka akugwira ntchito pa nsewu akuphulitsa konkire pafupifupi 25 masenti sate pa ora. Ndipo iye anabwera ku musi uko, ndipo iye anakhulupirira mawali onse a uthenga. Ndipo iye anati, kodi inu mungandipempherere ine? Iye ali ndi ana 5 tsopano. Ndipo zimenezo pambali pa zimenezo iye amapereka pafupifupi madola mamiliyoni atatu mpaka folo chaka chilichonse ku ntchito ya Khristu. Ndipo ndiko kulondola ine ndinali naye kuno osati kale kwambiri, amayendera munda wake wa thonje. Iye anagula chigawo chonsecho, anali ndi anthu aku Mexico 1500 amene amasamalira zimenezo. Ndipo zinali zaka 15 zapitazo anali akuphulitsa konkire kumalandira masenti 25 pa ola. Iye ananditengera ine uko munda wake waukulu wa zipatso za citrus. Ndipo ine ndinaona mtengo wooneka moseketsa mmenemo, kumene ine ndinayamba ndauonapo mmoyo wanga. Iwo unali mtundu wina wa mtengo, iwo unali ndi mitundu yonse ya zipatso pa iwo. Ndipo ine ndinayang'ana. Ndipo iwo unali ndi malalanje, iwo unali ndi mandimu, iwo unali ndi zipatso za manyumwa, iwo unali ndi mana chensi, unali ndi tanjero, ine ndikuganiza kuti panali mitundu 9 ya zipatso kapena 10. Ndipo ine ndinati, ndi mtundu wanji wa mtengo umenewo? Oh, ya nati, uko ndikuyeserera pang'ono chabe mbale Branham. Ine ndinati, oh chabwino, ndipo ine ndinati, izo zonse zikukhala pa mtengo umodzi umenewo? Ine ndinati, ndi mtengo wa mtundu wanji umenewo? Kuyamba ndi kuyamba? Ya nati, ndi mtengo wa lalanje, ndi lalanje la nchombo. Ndipo ine ndinati, ilo lili? Ine ndinati, nanga zinazo zikuchita chiyani pamenepo? Ndipo iye anati, izo zinamezanitsidwa mwa iwo. Ine ndinati, oh chabwino, ine ndinati, ine ndikumvetsa. Ine ndinati, tsopano chaka cha mawa chilichonse chidzabwerera kudzakhala lalanje, si choncho izo? Anati, oh ayi, anati ayi, mandimu adzabala mandimu. Iye anati, ah, ndipo manyuma adzabereka zipatso za manyuma, ndipo nanchesi adzabereka mananchesi. Ine ndinati, kuchokera mu mtengo wa lalanje? Iye anati, inde bwana. Ine ndinati, ine sindikuona momwe izo zingachitire zimenezo. Anati, izo zonse ndi zipatso za citrus. Ine ndinati, chabwino, ambuye alemekezeke, ine ndikuona china chake. Taonani, oh mbale, pamene mzimu woyera umenewo unabwera mu mpesa umenewo, ndikudzabala kuchokera mu mpesa wake kupita ku nthambi yoyamba. Ndipo iwo analemba buku la machitidwe kumbuyo kwake. Ngati mtengo umenewo uti udzatulutse konse nthambi ya pachiyambi, iwo udzamera chinthu chomwecho. Icho chidzakhala Yesu Khristu. Tsopano ife tili nawo a Methodist, a Presbyteria, a Baptist, a Chirutera, china chilichonse chamezanitsidwa mwa iwo. Mabala chipatso cha chipembedzo. Koma ngati iwo udzabale konse nthambi ina, iwo udzakhala weniweni wodzazidwa Khristu. Mawa Mulungu okhazikika pa Khristu. Ndipo kumbukirani, inu mukukumbukira uthenga wa mtengo wa mkwatibwi, ambira inu mumatenga tepi, momwe kuti wosamalirayo anatulukira, ndipo iwo unali kubala mtundu wa chipatso chosayenera, kotero iye anadzayidula iyo, anayidula iyo, akupitiriza kuyidulanso iyo. Koma Yowera anati, chimene chimbalanga chinasiya anaone anachidya, chimene chima anaone anasiya china chakenso chinadya. Ife tikupeza kuti tizirombo timeneto ndi tizirombo tomweto kokha mmasiteji osiyanasiyana. Ndipo chimene achirutera anasiya, a Methodist anadya, chimene a Methodist anasiya, a Baptist anadya, chimene a Baptist anasiya, a Chipentekoste anadya, chinthu chonsecho chadulidwa. Koma Mulungu anati, ine ndidzabwezeretsa, atero Ambuye, zaka zonse, ine ndidzatumizanso mpingo wina mmasiku otsiriza, ine ndidzabwezeretsa mphamvu ya pachiyambi ija kachiwiri. Ine munthawi ya kumadzulo kudzakhala kuwala pansi mu mtima wa mtengo umenewo, zilibe kanthu kuti ndi nthambi zingati zomwe zidulidwapo. Pamenepo padzatulukira mbewu ya chifumu ya Abrahamu. Haleluya! Mulungu analonjeza zimenezo, Mulungu adzachita izo. Ya anati, yakanadzachita izo, ine ndidzabwezeretsa zaka zonse zimene zipembedzo zinadya. Ine ndidzabwezeretsa zaka zonse. Ine ndachidulira chinthucho, komabe padzabwera mpesa kuchokera mu mtima wa iwo. Iye adzakhala ngati mtengo obzalidwa mphepete mwa mitsinje ya madzi, munthu yemwe amasinkhasinkha mu mawu a Mulungu usana ndi usiku, osati kukachikhulupiriro kapena chipembedzo, koma amasinkhasinkha mu mawu usana ndi usiku. Yadzakhala ngati mtengo umene wabzalidwa mphepete mwa mtsinje wa madzi. Nthambi sidzafota ayi, iye adzabala zipatso zake mu nyengo yake. Mulungu analonjeza zimenezo. Mulungu akudzingamba, akudzisololamo, akudziganga, akudzileganitsa yekha, akudzigawa yekha. Iye anachita chinthu chomwecho pa tsiku la Pentekoste, pamene mzimu woyera unadzatsika. Lawi la moto lija linatsika lomwe linkatsatira Israeli. Ife tonse tikudziwa kuti iyo inali Logosi, ameneyo anali Khristu. Ndipo pamene iwo unatsika pa tsiku la Pentekoste, kodi iwo unachita chiyani? Iwo unadzigawa okha, ndipo malirima a moto anadzakhala pa aliyense wa iwo. Mulungu akudzigawa yekha pakati pa anthu. Oh mbale, inu mukhoza kukhala osagawanika ndi mzimu omwewo umene unali mwa Khristu. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndizichita Yesu adzazichita zazikulu kuposa izi, kapena zochuluka kuposa izi, kumasulira koyenera, pakuti ine ndikupita kwa Atate. Komabe kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine, komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine kulowana uni yawo mwini. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu pa nthawi yotsiriza chimaliziro. Iye analonjeza kuti adzachita zimenezo. mbeu ya Abrahamu yali pano tsopano iye ndi ife tili pano masiku angapo apitawo tikukondwerera chiukitsiro cha iye kuti Mulungu anamuukitsa iye ife timachitira umboni zimenezo ife timayimba zimenezo ndipo iye akhoza kuonekera ndi kuchita china chake chimene iye anachita monga momwe iye anachitira tisanachitike chiukitsiro chake ife tikhoza kuzitcha izo wambwebwe njerekezi belezebule kuzitsekera izo kunja kwa mpingo kodi ife timachitiranji zimenezo ayenera kukwaniritsa lemba kuti mumbado wa Laodikaya mawu amene anali Khristu anali atayikidwa panja akugogoda pachitseko kuyesetsa kuti apeze mgwirizano wina kuchokera kwina kwake adzalowe ndi kudzadzidziwitsa yekha koma padzabwera nthambi kuchokera kumeneko motsimikiza basi monga chilichonse ine ndinati kwa mbale Charity ndiye ndi nthambi ya mtundu wanji yomwe iwo udzabale chaka chamawa kodi iyo idzakhala lalanje kodi iyo idzakhala mandimu idza inde iyo idzakhala ya pachiyambi iye anatero pamene iwo udzabale nthambi kuchokera mwa iwowo iyo idzakhala ya lalanje monga izo zinali pachiyambi ndipo pamene mbewu yeniyeni ya moyo ya Abrahamu inabwera mzimu omwewo umene unali mwa Yesu Khristu udzakhala pakati pawo mawali onse adzavomerezedwa ndi amene iwo adzawakhulupirira iwo osati izi ndi zowuziridwa ndipo izo sizowuziridwa iwo amakhulupirira chinthu chonsecho chifukwa icho ndi mawu a Mulungu kodinu mukukhulupirira iwo sikuno ndi mtima wanu wonse ine ndikukhulupirira zimenezo ine ndalalikira kale apa tsopano mpaka zatenga nthawi yayitali tiyeni tiweramitse mitu yathu miniti yokha ndipo ine ndidzatsirizitsa izi mawa usiku ine ndinalonjeza kuti sindikusungani mochedwa Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndikwa zinatsimikiziridwa izo zinakhazikika ndi Abrahamu pamene mwachikhulupiriro yanaziona izo anapitabe chitsogolo osadzandima mukusakhulupirira iye sanadzandime ayi tsopano nanga bwanji mbewu yake yachifumu ife amene timadzinenera ife Khristu atsiku lino amene amadzinenera kuti amapsyopsyona chikho chomwecho chimene iye anamweramo kukhala nawo mzimu wake omwewo mkati mwathu ndi kumuona iye akutsimikizira lonjezo lake la kukhala pano ndi ife lonjezo kulipanga ilo kukwaniritsa sizinayambe zakhala chomwecho mibado yonse ife sizinayambe takhalapo nazo izo kale kufuzani mbiri ya kale izo sizinayambe zaonekerapo konse ndipo kodiwo unkayenera kupita kuti masiku otsiriza kwa mpingo osankhidwa osati ku Babiloni osati kwa Sodomu iwo anali naye mtumiki kumusi uko koma mzimu oyera ndi mtumiki kwa mpingo osankhidwa sikuno Mulungu akukhala muthupi la munthu akudzionetsera yekha wozindikira mawu amene amazindikira malingaliro ndi zamkati mwa mtima Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye ndi Yehova ile iye wapereka kale nsembe yathu ndipo akutsimikizira pangano lake yakusunga pangano lake masiku otsiriza ndi anthu bwenzi ife tikhoza kuyankhula pano siku onse zinthu zimene zanenedwa pali zokwanira zomwe zanenedwa pali anthu pano amene akudwala inu mukuswa machiritso bwanji osakhulupirira iwo ngati ine ndikanakhoza kukuchiritsani inu ine ndikanachita zimenezo khalani mukupemphera ngati ine ndikanakhoza kukuchiritsani inu ine ndikanachita izo ine sindingakhoze kukuchiritsani inu ndine inu mukuzindikira ine ndipereka msonkhano usiku woyamba kapena wachiwiri pano pa kupemphera odwala ndipo si za izo zokha ngati pali mbewu iliyonse pano yomwe inadzozederatu kumoyo mzimu oyera uyigwira iyo iwo aziona izo iwo azidziwa izo tsopano iye ali ndiyangati muno amene angakweze manja anu pamaso pa Mulungu ndi kuti ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kuti iye anauka kwa kufa ndipo iye ali wamoyo pakati pathu usiku uno akudzionetsera yekha kuti ali pakati pathu ndipo ine ndikukhulupirira kuti izo ndi za Mulungu kodi inu mungakweze manja anu ndi kuti ine ndikukhulupirira izo moona tsopano Atate akumwamba iwo ali mʼmanja mwanu iwo ali iwo akudzinenera kuti iwo ndi mbewu ya Abrahamu iwo akufuna madalitso a Mulungu ndipo tsopano ine ndawawuza iwo mwa njira yophweka iyi yaing'ono ine ndinayamba pa mutu wanga ndipo sindinafike pomaliza iwo koma Atate iwo iwakuona apa mukutsimikizira kwa Abrahamu kuti inu munatsimikizira lonjezo kwa iye. Muma mupatsa iye chitsimikiziro. Tsopano ngati mzimu wa Khristu suli mwa ife, ndiye ife sitili kanthu ka Khristu. Ndipo chikhalidwe cha Khristu sichingakhoze kusinthidwa. Ndipo iye anatiuza ife bwino, ndipo alonjeza zinthu izi molingana ndi Baibulo malo ambiri. Ngakhale chipangano chakale chinalonjeza zimenezo mu Malaki 4, momwe izo zikanati zidzakhalire masiku otsiriza. Adzatembenuzira mitima ya ana kubwerera ku chikhulupiriro cha makolo monga Atate a Chipentekoste, chiphunzitso cha pachiyambi cha Baibulo, mawa pachiyambi chimene wakanati adzachite. Ndipo padzakhala chizindikiro, ndipo chizindikiro ichi chikanadzatsimikizira kutsimikiziridwa ndi liwu limene likanati lidzatsatire icho kuti inu muli pano, ndipo ife tikukukhulupirirani inu. Tsopano Atate, mulole Satana apange njira yake yotulukira. Ife sili kukhulupirira kuti tili nayo mphamvu iliyonse Ambuye. Ife sili kudzinenera kuti tili nayo mphamvu. Ife timadzinenera kuti tili nawo ulamuliro. Ife timazindikira wapolisi wang'ono pansewu ali ndi chipewa chaching'ono chitakhala pamutu pake magalimoto akuluakulu akusesa kudutsa m'misewu imeneyo mayilosi 90 pa ola ndi injini ya mphamvu za akavalo 300. Iye alibe mphamvu yoyimitsira imodzi ya iwo. Iwo akhoza kungomuphwanyira iye pansi, koma mungomulola iye aonetse badge imeneyo ndi kukweza manja ake, mabuleki azilira ndipo matayala azing'ung'udza ndi ulamuliro. Mzinda onsewo uli kumbuyo kwake. Iye ali nawo ulamuliro osati mphamvu. Iye akhoza kusalemera mapaundi 100, koma iye ali nawo ulamuliro. Ndipo umo ndi momwe izo zilili usiku una Ambuye. Ife likubwera kwa Satana osati ndi mphamvu koma ndi ulamuliro, kusonyeza magazi ndi kutsimikizira kwa pangano. Iye alibe ufulu wowagwira anthu odwala awa. Yang'ana pa iwo ndi kuwaona iwo akutuluka nazo thukuta apa. O Mulungu, ngati pali njira ina yomwe ine ndingakhoze kungotengera uthenga kwa iwo, ngati iwo atangokhoza kupenya Ambuye kungozindikira chabe, adzutseni iwo Ambuye. Nthawi imodzi tsopano usiku uno, aloleni iwo aone kuti ndinu Mulungu yemweyo. Inu mukutsimikizira mawu anu. Inu muwasunge iwo basi monga inu munalonjezera masiku otsiriza ano. Inu munati zinthu izi zidzachitika pamene mwana wa munthu azidzaululidwa. Kuti zinthu izi zikanadzachitika, perekani izi Ambuye. Ndipo aloleni iwo aone kuti ndi inuyo. Mu dzina la Yesu ine ndikupemphera, amen. Tsopano khulupirirani abwenzi, ndinu omvetsera abwino kwambiri. Ine ndangodutsitsa nthawi yanga maona. Ndipo ine sindimatanthauza kuti ndichite zimenezo. Ine ndinawauza iwo ine ife tituluka munthawi yake usiku uno, koma ine ndalephera chifukwa ine ndipo ine ndidzatsirizitsa mutu wanga mawa usiku mwina mwake Ambuye akalola. Tsopano ife tili pano anthu anu, ndife tonse anthu okhalapo basi. Ife tikufuna kukhala moyo, aliyense amafuna kukhala nthawi yake. Ine ndikukhulupirira Mulungu akufuna kuti ife tichite zimenezo. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Tsopano sichifukwa chakuti kulibeko mvunguti ku Giliyadi. Inu mukudziwa izo zinanenedwa nthawi ina. Chifukwa chiyani zili chomwecho? Kodi kulibeko mvunguti ku Giliyadi? Kodi kulibeko neneri kumeneko? Yesaya anatero, kapena ine ndikutanthauza Eliya anatero. Pitani mukamufunse iye, kodi ndi chifukwa chakuti mu Israeli mulibemo neneri? Ndi chifukwa chiyani inu mukupita ku Ekroni kuntunda uko Mulungu Balazebubu? Bwanji chiyani inu mukupita kumeneko? Iye pokhala mu Yuda, bwanji inu mukumapita uko? Anati kodi ndi chifukwa chakuti ku Giliyadi kulibeko mvunguti, kulibeko singanga kumeneko? Kodi alipo? Kodi ndicho chifukwa chake? Chifukwa chake ndi chimenecho. Ayi Bwana, ife tili ndi mvunguti, mzimu woyera uli pano. Inde Bwana, lonjezolo ndilathu. Tsopano inu muyenera kungokhulupirira izi. Inu ndi tsiku lomwe malingaliro a anthu amazikana kwambiri. Iwo sakutero, ine ndikuamvera chisoni iwo. Iwo sakudziwa choti akhulupirire. Wina akunena izi, ndipo wina akunena izo. Ndipo mawu a munthu aliyense akhale bodza, ndipo anga akhale woona. Ambuye Mulungu anati ndikokulondola. Tsopano iye sangakhoze kusintha chikhalidwe chake. Tsopano ine ndikukhulupirira usiku wa thawu ife tinayambitsa khadi la pemphero loyamba. Sichoncho izo, ndipo tinayitana mpaka pafupifupi 20 kapena china chake chonga icho. Tiyeni tisinthe ndondomeko imeneyo, tiyeni tisakhale ndi makadabe mphero aliwonse. inde inu muzingo pempera inu mukudziwa khadi la pempero limango kufikitsani inu kuno koma ine ndikumvelera kukhalapo kwake kotero ine ndikungodziwa iye ali pano ndiyangati anayamba aonapo chithunzi cha ngero wa ambuye uja kotero ndithandizeni ine pamene ine ndidzakomane nanu pachiweruzo iye sali mapaza awiri kuchokera pamene ine ndayima pomwe apa izo nzoona ali pano tsopano wina wake yemwe alibe makadi apemphero kwezani mwamba dzanja lanu ndikuti ine ndilibe makadi apemphero ndipo komabe ndikudwala ndi wosowa chabwino iwo ali paliponsepo chabwino tsopano ine ndikukuzani inu kodi ngero uja anachita chiyani kumeneko nthawi imeneyo iye anatembenuza msana wake anali atatembenuzira msana wake kwa Abrahamu chimene ine ndimati ndifikeko usiku uno ndipo sindinachite zimenezo ndipo pamene iye anati icho chikanadzakhala chinthu chomwecho pakudza kwa Ambuye monga izo zinakhalira ku Sodomu ife tikupeza kuti iye anali atatembenuzira msana wake ku hema ndipo Sara anaseka pa zomwe iye ananena chifukwa iye anamuza iye ndipo iye sanakhoze kumvetsa zimenezo wongokhala munthu kunja uko akudya nyama yomwe iye anakadzinga kumwa mkaka wa ng'ombe ndi kudya ng'ombe yake ndipo ameneyo anali Mulungu Bible linati iye anali Abraham anati iye anali Elohim uko nkulondola Elohim Mulungu iye anazimirira Abraham akuyang'ana ndipo Mulungu anamutcha iye Ambuye Mulungu Elohim wokwanira muzonse pachiyambi mawu omwewo amagwiritsidwa ntchito sikola la aliyense amadziwa zimenezo pachiyambi Mulungu muyang'ane mwa Hebri Elohim linyani pamene Abraham anati Ambuye Mulungu Elohim mwamuna yemweyo munthu yemweyo kusonyeza kuti Mulungu adzadzionetsera yekha muthupi la umunthu kwa mbewu ya Abrahamu kuti adzatsimikizire pangano ndi kudzachita chinthu chomwecho chimene iye anachita mukuona zimenezo chinthu chomwecho chimene iye anachita kumeneko iye nthawi zonse amakhala neneri amene amazindikira malingaliro ndi zamkati mwa mtima chifukwa ndiyangati akudziwa kuti Baibulo linanena chomwecho mawu a Mulungu amazindikira malingaliro amene ali mu mtima tsopano ngati Mulungu atatenge osachepera anthu atatu muno usiku uno tsopano ichi ndi chitsutso ngati aliyense sakuganiza kuti nzili chomwecho inu mubwere mudzachite zimenezo ngati iwo sangatero ndiye musati munene kanthu za izo mukuona tsopano zindikirani kutenga osachepera anthu atatu atatu ndi kutsimikizira awo ndi alendo kwathunthu ndipo ngati mzimu woyera ngati inu mungokhulupirira ndizo zonse zomwe ine ndikukupemphani inu kuti mukhulupirire kuti muchite ndikukhulupirira kuti baibulo ili ndi choonadi ndipo ife tikukhala mʼmasiku otsiriza ndipo ili ndi lonjezo la masiku otsiriza kumbukirani Abrahamu kapena palibe wina aliyense anaona chizindikiro china chilichonse mpaka mwana wolonjezedwa atadzabwera poonekera Abrahamu anaona mitundu yonse ya zizindikiro ndi zinthu mpaka pamenepo koma chimenecho chinali chizindikiro chotsiriza iye sadzaosa konse zimenezo kupitirizika kwa Mulungu mbewu ya Abrahamu ndicho chizindikiro chawo chotsiriza mukuona chimenecho chinali chotsiriza Mulungu iye anadziwa apo pomwe ameneyo anali Elohim ndipo Yesu anapotoloka ndipo anati izo zikanadzakhala mwanjira imeneyo ndipo apa ife tili pomwe apa lero pa zimenezo chinthu chomwecho anthu ichi ndi choonadi ine ndikudziwa pomwe pano mu barani yaing'ono inu munanena chabwino izo nthawi zonse zakhala zili mwanjira imeneyo iye anabadwira modyera ng'ombe panalibe mkomwe aliyense akanamukhulupirira iye koma ndi mbewu zokhazo zomwe zimakhulupirira zomwe zinakonzereratu kumoyo ndizo zonse onse amene Atate andipatsa ine adzadza kwa ine uko nkulondola simukuyenera muzidandaula kuti dzina lawo lili pamenepo iwo adzaliona ilo ndipo motani iwo adzachita zimenezo tsopano onani lingaliro lokha ine ndikhoza kupemphera ndi kuyika manja pa inu ine ndidzayankhula pa zimenezo makamaka la Mulungu madzulo koma ine ndikufuna inu muone kuti inu mukhoza kusanjika manja anu pa iye iye ndi wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu kodi inu mukukhulupirira zimenezo inu mukukhulupirira izo ndipo tsopano ngati iye ati achite izo ine ndikumudziwa wina wake pano ine ndinapezeka ndikuyang'ana uko ndipo ine ndinaona anzanga awiri kapena atatu atakhala pamenepo ameneyo ndi mtumiki angapo ayiwo kumeneko ndipo wina waweramitsa mutu wake pansi ambuye amuchiritsa kumene nyamata wake wang'ono kuchokera kukugwedezeka kwa ubongo. Kumaberero, anandiyimbira ine telefoni. Ndipo mwamuna wina kumeneko ndi mwana wake wang'ono siku ina iwankaganiza kuti iye wamwalira. Ndipo ine ndinali ku Beaumont, ndipo ife adayitana ndinapitako. Ndipo iye anadzayika manja ake pa ine nkuyamba kulira anati, mbale Branham, mawu a Ambuye ali ndi ino, ingomupe mphani iye. Pamene yomweyo mwana wang'onoyo anabwerera ku moyo, ndipo anakhalanso ndi moyo. Bambo ake ndi awakhala pomweyapowo mtumiki. Ndipo bambo uyu galimoto inachita ngozi, ndipo inamubwenyera iye kudutsa muchina chake kapena chinzake, ndipo kulumpha mpaka mdzenje. Ndipo anasokoneza ubongo wake waung'ono ndi zinthu. Ambuye anamuchiza iye ali bwinobwino mwangwiro. Iwo anakhulupirira, iwo mwantheradi. Tsopano musanene kuti ine ndinachita zimenezo, ine ndilibe chochita nazo izo. Chikhulupiriro chawo mwa Mulungu ndi chimene chinachita izo. Ino mukhale ndi chikhulupiriro zonse. Yesu ananena mu Mariko oyera 11:22, chinthu chilichonse ngati mudzanena kwapiriri sunthidwa ndiposakayika mu mtima mwanu, koma kukhulupirira kuti zomwe inu mwanena zidzachitika, ino mukhoza kukhala nazo zomwe inu mwanenazo. Koma ndi zimenezo pamenepo maona si chiyembekezo, ndizo ndikudziwa izo. Ndipo ngati iye angakhoze kudzitsimikizira yekha wa moyo, mmodzi yemwe anapanga lonjezo akhoza kudzitsimikizira yekha wa moyo, ndipo palibe china mdziko chingakhoze kuchita izo. Dzukani, dzigwedezeni nokha mwamphamvu kwenikweni mzimu wanu. Mukuona, palibe kanthu mdziko kangakhoze kuchita zimenezo koma Mulungu. Tsopano inu mukhoza kuweruza iwo woyipa ngati inu mukufuna kutero. Iwo anamuweruza iye woyipa, potero iwakhozabe kuweruza mzimu wake woyipa. Iwo anati iye anali mgerekezi akuchita zimenezo. Chabwino ndithudi iwo analandira mphotho imeneyo. Inu mungokhulupirira, inu simungakhoze kuchiritsa. Ine sindingakhoze kuchiritsa. Palibe munthu angakhoze kuchiza, Mulungu ndiye mchiritsi. Koma ngati mungakhoze kungozindikira kuti mmodzi yemweyo yemwe inu mumamutumikira, ndipo munadzilekanitsa nokha kwa dziko kuti mukamutumikire, mmodzi yemweyo amene inu mumamukonda, mmodzi yemweyo yemwe ati adzayime pachiweruzo, inu pachiweruzo ndiye kuti mudzaweruzidwe. Ngati kukhalapo kwake kutabwera pomwe pano ndi kudzasonyeza kuti iye ali pano. Tsopano thupi lake logwirika silingakhoze kuchita zimenezo. Pamenero lidzafike nthawi yatha, monga mphenzi imachokera kumawa kupita kumadzulo, chomwe chonso kudza kwa mwana wa munthu. Koma mzimu wake, ndipo mpingo abwera, taonani momwe iwo watulukira kudzera mukulungamitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera. Ndipo tsopano mpaka munthawi yokwatulidwa kuti aukonzekeretse mpingo. Ndendende basi momwe izo zinalonjezedwera, basi momwe mibado ya mpingo inafoletsedwera, ndipo ife tinaziona izo chilichonse chikubwera chotsika. Ndipo mpaka m'musi Pentekoste ndi bungwe lotsirizira ndi somo lingana ndi lemba. Ilo lidzakhala bungwe lotsirizira lokanidwa ndi ena onsewo, ndiko kulondola monga bungwe. Palibe bungwe lomwe limavomerezedwa kwa Mulungu ndi munthu payekha ndi omwe amavomerezedwa kwa Mulungu. Tsopano kodi inu simukukhulupirira kukhalapo kwake? Tsopano apa ine ndangokhala mʼbale wanu. Ndipo tsopano ndinatumizidwa kuti Mulungu anandiuza ine kuti ndibwere ndizidzachita izi. Chotero ine ndikumukhulupirira iye. Ndipo ngati izo zikanakhala kuti sizinalembedwe mu mawu a mʼbado uno, ine ndikanachokako kwa izo. Chilichonse chimene mulibemo mu mawu amenewo, ine sindimazikhulupirira izo. Inene sindingazivomereze izo. Ine sindikunena kuti sindingazikhulupirire izo, koma sindizivomereza izo. Ine sindizimvetsa izo. Koma pamene izo zili mu mawu awa, komanso ndi lonjezo la mʼbado uno, ine ndikuzimvetsa izo. Sichoncho inu, Ambuye atithandize ife tsopano. Ndipo inu basi, inu mufikire kumeneko tsopano mwachikhulupiriro, mukhulupirire zimenezo mukukhalapo kwathu. Ife tili mukukhalapo kwake kani tsopano? Ndi Yesu yemweyo amene anapanga lonjezo limenero. Ndipo mu Baibulo apa Paulo wodzozedwayo yemwe anali ndi mavumbulutso mochuluka chomwecho mpaka ankamupangitsa iye manjenje, ndipo anali ndi vuto munofu koopa kuti iye angakwezedwe pamwamba pakuchuluka kwa mavumbulutso. Mwaona, iye analemba Baibulo, iye anadzozedwa kwambiri, iye analemba mabuku a Baibulo. Monga Mose, iye anali mneneri, kotero iye mawu anabwera kwa iye, ndipo iye analemba ilo. ndipo analoledwa kulowa mu malemba zolemba zopatulika. Sobano yana limodzi yemwe akunena akuti amakhulupirira izi, anaphunzitsa zinthu izi. Sobano kumbukirani kuti Khristu anaukitsidwa kwa kufa ndipo ali pakati pathu. Ndipo muzitengere izo malingaliro anu. Khristu anaukitsidwa kwa kufa ndipo ali pakati pathu. Tsopano ife taona mitundu yonse yakusuntha kwakukulu ndi kufula ndi kumutamanda Mulungu. Zonsezo ndi zabwino. Ife tayankhula malilime ndi kunenera ndi zonse. Ife tazona izo zonse, izo nzabwino. Izo zimabwera limodzi ndi iwo. Umakumbukirani chinthu chotsiriza ndi kukhalapo kwake kwa uzimu. Mawu yoyeni, iye ndi mawu. Mutu, mawu. Iwa akubwera kuthupi. Mukona, ndiyeno mawu amenewo. Mwa Hebri mutu wa folo anati, mawu a Mulungu ndi akuthwa ndi amphamvu koposa lupanga lakuthwa konse konse ndi wozindikira malingaliro ndi zamkati mwa mtima. Tsopano mutengere mbali imenero ndipo muliyendetse ilo kubwerera mbuyo kuyambira kuchiyambi cha aneneri. Muyendetse izo mpaka musi kudutsa mwa Yesu Khristu ndipo muone ngati zimenezo si chinthu chomwecho. Chinthu chomwecho kuti iye amadziwika ngati Mesiya. Tsopano si munthu wina pano amene ali Mesiya, ndi Mzimu Woyera ndiye Mesiya. Khristu ndi Mzimu Woyera ndi chinthu chomwecho. Potero apa iwo uli pano tsopano ukungogwira ntchito mthupi, kukonzekeretsa thupi kuchisomo chokwatulitsa. Mukhulupirire zimenezo abwenzi. Ambuye Mulungu chonde mulole kuti izo zichitike usiku uno. Tsopano mu dzina la Yesu Khristu ine ndikutengera mzimu uliwonse muno pansi pa ulamuliro wanga, pa ulemerero wa Mulungu. Ine ndikunena zimenezo kuti inu mukhoze kumvetsa. Mwaona, si choncho inu. Ngati inu mukukayikira inu si chabwino kukhala nthawi yodalika kwambiri, chifukwa anthu ambiri akhala pano sindikukayikira. Aona zimene zimachitika nthawi zina kwa osakhulupirira. Izo zimapita kuchokera kwa wina kupita kwa nzake, monga izo zinkachitikira mu Baibulo. Ndiyangata inu pano akupemphera mukudziwa kuti ndine mlendo, sindikudziwa kanthu za inu, kwezani mwamba manja anu kuti inu mukupemphera. Kotero inu mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu. Inu Bambo uyu amene wakhala apo wavala tayi yakuda, mukuyang'ana pa ine pomwe pano. Tsopano taonani, mukuona kuwala uko, kodi inu simukukuona iko? Kuwala kwa amba, kobiriwira mwa golide pansi apa. Kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wake Bwana? Ngati Mulungu angakhoze kulula kwa ine lomwe lili vuto lanu, kodi inu mukukhulupirira? Inu mundikhulupirira ine ndi mtima wanu wonse? Inu mukhulupirira kuti anali Mulungu? Kodi inu mungachite izo? Kodi inu mungakhulupirire kuti machiritso anu abwera? Inu muli ndi khadi la pemphero? Ayi, inu mulibe ilo. Inu simukulisowa ilo. Vuto lanu lili mukhutu lanu. Ngati ndiko kulondola, kwezani mwamba dzanja lanu. Ilo linali mukhutu lanu. Izo si choncho tsopano. Ngati inu mukukhulupirira izo, ine sindikumudziwa Bamboyo. Sintinayambe ndamuona apo iye. Tsopano apa pali mwamuna wakhala pafupi ndi inu. Iye akukhala ngati akupemphera. Iye akupempherera china chake chamuvuta iye. Tandiyang'aneni ine Bwana. Inu muli ndi khadi la pemphero? Inu mulibe. Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu? Inu mukukhulupirira zomwe ine ndakuwuzani inu choonadi? Inu mukukhulupirira kuti ndikukhalapo kwa Yesu Khristu? Inu mukukhulupirira kuti msana wanu ukhala bwino kuyambira pano? Inu mukutero, kwezani mwamba dzanja lanu. Ngati inu mukhulupirire. Mukuona? Tsopano mfunseni Bamboyo, ine sindinayambe ndamuonapo iye moyo wanga. Iye sana ndikhudza ine konse. Iye ali mapazi 20 kuchokera kwa ine. Kodi iye anakhudza chiyani? Izo zikukwaniritsa lemba. Iye anakhudza wansembe wankulu. Iye anali atakhala pamenepo akupemphera kuti achiritsidwe. Onani, iye anakhudza wankulu wansembe amene angakhudzidwe ndi zomverera za zifoko zathu. Mukuona? Tsopano kodi iwe ukuganiza chiyani nyamata wakhala kumbuyo uko? Nyamata akuyang'ana pa ine molunjika chomwecho? Kodi ukukhulupirira kuti Mulungu wachiza vuto la impsyo limene uli nalo? Iwe ukutero, kweza mwamba dzanja lako ngati iwe ukukhulupirira zimenezo. Iwe ukufuna usiye chizolowezi icho chimene uli nacho aponso, ukazitaye ndudu zimenezo, kuwedeza dzanja lako monga chonchi. Ngati ukutero, ndiye ukazisiye izo ndipo ukayiwale izo. Yesu Khristu wakuchiza iwe. ngati unga kukhulupirire. Pafupi pomwe ndi inu pakhala Dona atavala magalasi yakuvutika ndi mvuto la manjenje. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu Dona, kwezani mwamba dzanja lanu, ngati inu mukukhulupirira izo? Chabwino. Kodi inu munganditthandizeko pali Dona wang'ono wakhala pafupi ndi inu. Akuvutika ndi vuto la chikazi, vuto la Dona, ndiko kulondola Dona. Kwezani mwamba dzanja lanu, ngati zili chomwecho, kuukha, ikani dzanja lanu pa iye, kuti iye akhale bwino, chifukwa iye akukhulupirira. Titi ndiye wakhala pafupi ndi iye, 1-2, apo izo zili pa mwamba pomwe, pa Dona winayo, wakhala pafupi ndi iyeyo. Iye akuvutika ndi miyendo yake, vuto ndi miyendo yake. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiza miyendo yanuyo, kwezani mwamba dzanja lanu. Ndi zimene zori pamenepo, mukuona. Inu mukumukhulupirira iye kuti ali Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mukukhulupirira mwakhala pamenepo kuseri komwe kwa bambo uyu wakhala apayu patsogolopa Dona yemwe wakhala apayu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu inu muli ndi zinthu ziwiri zoopsa, chimodzi cha izo ndi kansa, chinacho ndi nyamakazi. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu ngati inu mukutero kwezani mwamba dzanja lanu ndi kuti ine ndikukhulupirira. Chabwino, khulupirirani. Kodi inu mukukhulupirira yakutsimikizira pangano. Apa pali Dona wakhala apa akuyang'ana pa ine. Kumbuyo komwe kwa bambo uyu wavala dresi yofiira ya mtundu wina wake, chofiira kumwamba apa, swetala iyo ikhoza kukhala, iye ali patali kwambiri. Kuli ndima kunja uko. Zikatha onani izo zimakupangitsa iwe kufoka kwambiri. Chifukwa chonsecho chimangoyamba kukhala ngati mtundu wankaka kuzungulira mchipinda. Chimene apo icho chayima pamwamba pake pomwe. Mukuona kuwala uko, iye akupempherera china chake. Ngati Yesu Kristu ataulure kwa ine zomwe inu mukuzipempherera, kodi inu mukhulupirira ndi mtima wanu onse? Inu mutero? Ndine mlendo kwa inu, ndipo ndine mlendo kwa ine. Koma inu, munakhudzana ndi wansembe wankulu, chifukwa chizindikiro chimene iye amandipatsa ine chili pa inuyo pomwe. Mwaona, mwaona, chizindikiro, ine ndikudziwa icho chili. Inu muli ndi vuto lalikulu la manjenjeri mene inu mukuvutika nalo. Ndiponso, inu muli ndi chotupa pakhosi chimene mukuvutika nacho. Ngati uko mkulondola, kwezani mwamba dzanja lanu. Inu mukuti inu mukhoza kuziona zimenezo. Chabwino, inu bwerani, sindinu ochokera kuno, inu bwerani, sindinu ochokera ku dziko lino, malo ano, inu mukuchokera ku Memphis, uko mkulondola. Dona amene wakhala pafupi ndi inu, yena Yesu akuchokera ku Memphis. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse Dona, inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuchizani inu, kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine neneri wake, kapena wantchito wake? Izo zimawapunthwitsa anthu, mwaona. Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake? Inu mukukhulupirira kuti ndi Mulungu amene akuchita kuyankhula kuko? Inu mukudziwa kuti ine sindingadziwe kanthu za inu? Inu mukukhulupirira kuti angakhale ali Mulungu ndiye? Chabwino, inu mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Ndipo muli chimene inu mukuvutika nacho, inu muli ndi vuto ndi kummero kwanu nanunso. Ndipo chinthu china, inu muli ndi mfundo chotupa kumbali kwanu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine mbali imenecho chili? Ngati ndi choncho, kwezani mwamba dzanja lanu. Ngati ine ndikukuwuzani inu choonadi, icho chili kumbali ya kumanja. Mukuona, mukuona. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine yemwe inu muli? Kodi izo zikuthandizani inu? Ndinu akazi a Cox, uko mkulondola. Mukuona, bwererani, mwaona. Kodi inu mukukhulupirira nonse inu mukukhulupirira tsopano? Mwaona, ndiko kutsimikizira kwa pangano kwa mbewu ya Abrahamu. Ngati inu mungakhulupirire, mukuona, pano pali mkazi wang'ono wagona apa pamachira. Kodi inu mukukhoza kundimva ine Dona mwagona pamachira amenewo? Eya, ine sindingakhoze kukuchizani inu. Ine sindikudziwa kanthu za inu. Ndinu mlendo basi kwa ine. Koma kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu Kristu akhoza kuulula kwa ine lomwe lili vuto lanu? Kodi zimenezo zingakuthandizeni inu? Zikhoza. Izo zingatero ngati mugone pamenepo inu mufa. Inu muli nawo mwayi umodzi wokha wokhala moyo, ndi wokumulandira Kristu. Inu muli ndi kansa, uko ndikulondola. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu tsopano? Inu mukutero, kwezani mwamba dzanja lanu ngati inu mukukhulupirira zimenezo. Chabwino, pamene muliko, chinthu chokha chimene inu mungakhoze kuchita chinga kale kudzuka kujaga babedi limenero. Ndikutenga chimene inu mwagona pocho ndikumapita kwanu. Kumadzinenera chikhulupiriro chanu mwa Mulungu, monga mbewu ya Abrahamu. Dzukani mu dzina la Yesu. Maona yakudzuka kuti atenge lonjezo lake mwa Mulungu. Ndiyangati nonse a inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse tsopano. Imirirani inu muli ndi mphamvu, Mulungu akupatsani inu mphamvu. Imirirani pa mapazi anu, ndi uyo apo wadzuka kuchoka pa machira. Tsopano nonse a inu mukufuna kuti mumulandire Yesu Khristu, imirirani pa mapazi anu. Imirirani pa mapazi anu, imirirani paliponse, mulandireni Yesu Khristu ngati mchiritsi wanu. Ambuye Yesu, chiritsani mmodzi aliyense wa iwo, perekani za Ambuye.